Pamene mbale Nevo amalengeza zimenezo kuti mbale Mo ankanena tsiku lina kukamba za mzimu wa Ambuye unadzalowa ukulowa mnyumbayi. Iye anati izo zinali zopambana kwambiri mmenemo mpaka ine ndinaganiza kuti mkwatulo wabwera mpaka ine ndinayang'ana pozungulira ndinawaona ena atakhala apa. Ndinati ayi iwo sunabwerebe chifukwa ngati iwo akadali pano ndiye ndikudziwa kuti ine ndikadali kuno. Chotero nthawi zina mzimu wa Ambuye umakhala wabwino chomwecho kwa ife. Ndife okondwa kwambiri kukhala ndi abwenzi ochuluka amene ife tikuwaona mchipinda chino. Ochuluka kwambiri kuti ndingayesere kuwatchula. Ine ndinangopezeka kuti ndikumuona akubwera pa khomo mbale Carpenter, mwamuna amene anatikwatitsa mkazi wanga ndi ine pamodzi. Mbale Carpenter wakhala ali mdalitso waukulu kwa ife pano pa Charity, ndipo wakhala mdalitso kwa ife munjira ya utumiki. Ndipo amalalikira chilichonse pafupifupi kulikonse. Ndipo ndife okondwa kukhala naye limodzi, ena ambiri zedi. Pano palifuso lina apa limene linaperekedwa kwa ine usiku wapitawo. Mbale Branham, kodi anamwali opusa asanu a Mateyu 25 amawerengedwa ngati otsalira a mitundu? Ndimamva kuti anamwali asanu opusa anapulumutsidwa koma akuyenera kudutsa nthawi ya chisautso chachikulu. Kodi izi ndizoona ngati ndi choncho kofikira kwawo komalizira kudzakhala kuti? Kodi iwo angakhale nkhosa zimene zikudzalekanitsidwa ndi mbuzi pa Mateyu 25:33 ndi 34? Wathiyoloji wabwino kwambiri mogwirizana ndi zomwe ine kuganiza izo aponso kuti iwo ndi otsalira. Anamwali ogonawo ndi otsalira amene akunenedwa mu chivumbulutso. Ambewo ya mkazi imene imasunga malamulo a Mulungu ndi kukhala ndi umboni wa Yesu Khristu. Mayi amatenga chidutswa cha nsalu ndi kuyiyala iyo pansi chabwino tsopano. Iyo ndi imene iye akudulapo. Kapena amatenga pateni yake ndi kuyiyala paliponse pamene iye angafune mbali imene iye atadulepo. Ndiyeno imene iye watsala nayo imachedwa yotsalira. Koma iye amasankha kuyidula iyo pamalo ena ake mwa ufulu wakuganiza kwake. Koma imene yatsalirayo imachedwa yotsalira. Tsopano ngati mungazindikire panali asanu opusa ndi anamwali asanu anzeru. Onse a iwo anali anamwali opangidwa kuchokera ku chinthu chofanana. Koma mwakusankha Mulungu anasankha mkwatibwi wake mwakusankha maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe anayika mayina awo pa buku la moyo wa mwana wankhosa wophedwa maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe. Dziko lisanayambe nkomwe Mulungu mmalingaliro ake pokhala opanda malire ndipo ife timagwiritsa ntchito mawu nthawi zina akuti kukonzedweratu. Koma iwo ndi chopachikira chotsimikizika mu mbado wa mpingo uno umene ife tikukhalamo. Iwo ndithudi anali chinthu chachikulu chimene chinkagwiritsidwa ntchito mmasiku a ofera chifukwa iwo ndithudi ankawakhulupirira iwo. Koma izo zinachoka kwa iwo tsopano kupita ku malingaliro a malamulo, chiphunzitso cha za malamulo mu mpingo chimene chimabwera chimene chinali chinthu chabwino chifukwa zonse za izo zinali zitalowa chikalvinisti ku England mpaka iwo analibe zitsitsimutso nkomwe. Ndipo John Wesley anadzabwera akulalikira chiphunzitso cha Arminian chimene chinafanizitsa izo. Mulungu nthawi zonse azazifanizitsa izo. Chotero ndiye namwali wopusa ndi amene analibe mafuta munyali zawo amene ine ndikukhulupirira kuti anaponyedwa mu mdima wakunja kumene kudzakhala kulira kusisima ndi kukukuta kwa mano. Ndipo ngati mungafanizitse zimenezo kapena zolemba zanu zapansi izo zithamangira kubwerera kenanso ku chisautso chachikulu. Ndipo ine ndikuganiza kuti iwo ndi amene adzatsale mbuyo ndi kudutsa mu chisautso chachikulu. Ndipo ndiphunziro ndithudi pamenepo ngati tikanakhala ndi nthawi yoti tilowe mu zimenezo. Ngati inu tsopano kumbukirani ine ndinanena poyamba kumene pamene inu mumva matepi zinthu izi zangokhala basi molingana ndi momwe ine ndikukhulupirira kuti izo ndizolondola. Mukuona tsopano ngati iwo akulakwitsa ine sindi kudziwa kuti iwo akutero. Ndipo ine ndikhoza kungonena chimene ine ndimakhulupirira. Ndipo ine sindi kutanthauza kuti ndipweteke malingaliro aliyense. Ife tikuyenera kuti tizingozisiya izo pambali tikamalowa muno. Ndiyeno nkutenga chinthu chimene chanenedwacho ndikuchifufuza icho ndikuona ngati iwo ali malemba kwenikweni kapena ayi. Ndiyo njira yabwino yochitira izo. Kenako chifukwa mu tsiku longa limene ife tikukhalamo tsopano mufuko limene izo zakunkhidwa mobwereza ndi mitundu yonse ya chilichonse chabwino ndizovuta kuti anthu azimvetse kwenikwenizi monga izo zimakhalira kudera loti sikunakhudzidwepo. Inu mukawauza iwo amakhulupirira izo umo ndi momwe zimachitikira. Koma tsopano mmodzi amabwera ndi lingaliro ili ndipo wina amabwera ndi lingaliro ili ndipo ife tili ndi mipingo ya chipembedzo pafupifupi 900 ndi chakuti yosiyanasiyana ndipo aliyense amatsutsana chiphunzitso chake. ndi nzake ndipo pakuyenera kukhala wina wake akulakwitsa ndipo wina wake akulondola chotero tsopano umboni wokhawo wa izo ndi kuzibweretsa izo kubwerera ku Baibulo mwaona kulola Baibulo tsopano nthawi zambiri anthu amayika kutanthauzira kwawo kwawo koma ife timayesetsa mwakukhoza kwathu kumene tingathe kuti tisayike kutanthauzira kwawo munthu pa izo kungowerenga izo momwe izo zilili ndi kuti umondi momwe izo zilili ndiyeno ine nthawi zonse ndakhala ndikuzindikira ngati iwe utangotenga zimene yana nena izo zidzapangitsa chilichonse kulumikizana basi ndendende mulemba izo zimakhala pafupifupi ngati kuyika zidutswa zachithunzi pamodzi iwe umayenera kuti uziyang'ana papateni usanazilumikize zidutswazo pamodzi molondola ngati sutero ine nthawi zonse ndimati ungakhale ndi pachimene uli nachocho ukhoza kukhala ndi ng'ombe ikudya udzu pamwamba pa mtengo chotero izo basi sizingaoneke bwinobwino ndipo ngati ife tingalole mzimu woyera ndani analemba baibulo mzimu woyera unkasunthira pa amuna ndipo amalemba baibulo ndiye popanda mzimu woyera zilibe kanthu kuti ndine ophunzira bwanji inu simungalimvetse ilo chifukwa ngakhale yesu anamuthokoza mulungu kuti iye anazibisa izo kwa maso a anzeru ndi aluntha ndipo amakhoza kuzulula izo kwa makanda omwe akanakhoza kuphunzira ndipo mmodzi aliyense wophunzira anali mochuluka kapena pang'ono osatha kuwerenga ndi anthu osaphunzira kupatula mmodzi ndipo ameneyo anali paulo ndipo paulo anati anachita kuyiwala zonse zimene ankazidziwa kuti amupeze khristu chotero iye anauza mpingo wa ku korinto iye sanabwere ndi nzeru za anthu ndi kuyankhula kopambana chifukwa pamenepo chawo chikhulupiriro chawo chikanakhala mu nzeru za anthu koma iye anabwera kwa iwo mu mphamvu ndi chionetsero cha mzimu woyera kuti chikhulupiriro chawo chikhale pa ntchito za mzimu woyera mogwirizana ndi mawu a Mulungu ndipo pamenepo ndi pamene ife tikuyesetsa kukhala moyandikira kwambiri pakali pano chifukwa sabatayi sanathe kapena nthawi ya sabatayi sanathe inu muziona izo ndizo ndendende zimene zakhala zikuchitika ulusi wa ung'ono uja ukubwera motsika kudutsa mbado motsatira ndikukuthokozani inu chifukwa chokwezera bolodiyo mmwamba pang'ono zimenezo zikuoneka kobwino tsopano ife ndikanakonda tikanakhala nalo ilo nthawi yonse yachisanu kuchitira kuti tidzangotenga bukhu la thunthu la chivumbulutso ndikumangodutsa mwiro iko ndikuphunzitsa kokongola chomwecho mmenemo ndipo ine ndikukumbukira ine ndikuganiza zakhala zili zaka 20 zapitazo kapena 25 pamene tchalichi chinali chikadali chatsopano ife tinayamba umodzi koyambirira mukugwa kwa masamba kumodzi ndipo zinali pafupifupi mpaka kukugwa kwa masamba kotsatira tikudutsa bukhu la chivumbulutso tsopano ine ndikukumbukira ndikutenga bukhu la yobu mbale right ine ndinakhala pa ilo motalika kwambiri mpaka potsiriza mkazi anandilembera ndikundifusa ine iye anati mbale Branham kodi inu simumuchotsa yobu pa waphulusa uwo chabwino ndimayesetsa kuti ndipange mfundo chifukwa pamenepo ndi pamene chilichonse chinayikidwapo pamodzi pamalo amenewo kufika pamalo amene mzimu wa ambuye unadzabwera pa iye ndiye pamene mphenzi ziyamba kung'anima ndipo mabingu nkubangula mzimu unadza pa mneneri ndipo iye anaona kudza kwa ambuye ndipo ine ndimafuna ndizipange izo momveka ndi chifukwa chake ndinamusiya iye pa mulu waphulusa kwa nthawi yayitali kuti ife tikhoze kupanga mfundo ndipo ine ndikudziwa kuti zikhoza kukhala zotopetsa pang'ono zina ndimakhala wamanjenje nanenso pamene ndimumva wina akusewera ndi china chake kumaoneka ngati apitilira ndikumenya izo koma mwina mwake mulungu akumutsogolera munthu ameneyo pa cholinga cha izo tsopano kubwerera kwa otsalira awa tisanalisiye funsolo ine ndikukhulupirira ndikulimvetsa bwino ilo ili ine ndimakhulupirira moona kuti otsalira ndi osankhidwa ndi mulungu ine ndikukhulupirira zimenezo kuti mulungu anasankha otsalira maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe ndipo anatero mwakudziwiratu kwake osati mawu tsopano penyani okonzedweratu mwaona chifukwa ndi mawu ang'ono obaya pakati pa anthu mukuona koma mulungu maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe mumalingaliro ake aakulu opanda malire anasankha yesu ndipo ankakhoza kuneneratu pachiyambi chimene chiti chidzakhale kumapeto iye ngati iye ali opanda malire palibe chilichonse chimene iye samachidziwa iye anadziwa utitiri uliwonse umene ukanadzakhalapo pa dziko lapansi ndipo ndikangati kamene iwo kanadzaphethira maso ake tsopano umo basi ndimomwe ndi mafuta ochuluka bwanji amene iwo kanadzapanga ndi zochuluka zomwe iwo wonse ukanadzapanga izo ndi zopanda malire ndiko kupanda malire inu palibe njira yoti nkuzifotokozera izo ndipo mulungu ndicho chimene iye ali mulungu wopanda malire Chotelo ngati inu munga zindikile Bible linanena kuti masiko otsiriza kuti wotsutsa Khristu yemwe atadzabwere pa dziko lapansi. Tsopano mvetserani mwacheru. Ndicho chilema chokhacho ine ndikuganiza iye akanadzapeza mamiliyoni mwa ine. Koma pambale wathu wofunika Billy Graham tsiku lina ulaliki wodziwika uja umene iye analalikira la Mulungu lapitali. Ndipo ine ndithudi ndinaganiza kuti unali uthenga wa munthawi yake. Ndipo koma iye ananena kuti Satana akunyengaso osankhidwa. Ayi, Bible linati iye akanadzanyenga osankhidwa ngati kukanakhala kotheka. Koma ndizosatheka chifukwa Mulungu anawasankha iwo maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe. Mukuona, mwana wankhosa Yesu Khristu anali mwana wankhosa wophedwa kuchokera ku maziko a dziko lapansi. Pamene Mulungu achiyika kumene mu malingaliro ake, iye akayankhula mawu amenewo, iwo sangasinthe nkomwe. Mwaona, chifukwa iye ndi wopanda malire, ndipo mawu ake adzakwaniritsidwa. Tango ganizani, yemweyo dziko lapansi limene ife tikukhala moli usiku uno ndi mawu a Mulungu akuonetseredwa. Dziko lapansi linakonzedwa pamodzi ndi zinthu zimene sizimaoneka nkomwe. Iye anangoti pakhale ndipo zinatero. Ndi zopweka bwanji kuti Mulungu amene achiritse thupi lodwala ndiye. Ngati iye angamange chilengedwe pongo yankhula izo. Mwaona mawu ake. Ngati ife tikanangopeza chikhulupiriro kuti tione chimene mawu ake ali. Ife tili omangiririka kwambiri kwa dziko lapansi ndiponso osakanizika mmalingaliro athu mpaka kuti ife, ine sindikudziwa. Takhalapo ndi malingaliro ochuluka kwambiri operewera kwawa ndi operewera kwawo ndipo izo zangotifikitsa ife pamalo pamene zonse zapotoka. Koma ngati inu mukanakhoza konse kugwedeza chinthu chonsecho, kubwerera podziwa kuti iye ndi Mulungu, ndipo mawu ake sangalephere mongaso iye sangalephere. Ndipo ngati mawu amene walephera, ndiye kuti Mulungu amalephera. Ndipo ngati Mulungu amalephera pamenepo, iye si Mulungu. Mukuona? Chotero, ndipo inu mukukumbukira, iye sanganene chinthu chimodzi apa, ndi china chakeso apa, iye akuyenera kukhala ndi lingaliro lake loyamba kuti akhale Mulungu. Chotero ife tango, ndipo iye anangotipempha ife chinthu chimodzi, kuti tizikhulupirira kuti chimene yananena ndi choonadi, ndipo iye adzachikwaniritsa icho. Ndizokongola bwanji. Inu mumayembekezera kuti chinthu chodzidzimutsa chichitike, nthawi zina zimangotengera chikhulupiriro chapang'ono basi, sichingapange chozizwitsa, koma ngati mungagwiritsitse kwa icho, icho chidzakutulutsani inu. Mungokhala ndi icho. Monga iye anati, mbewu ya mpilu yochepetsetsa pakati pa mbewu zonse. Koma kodi inu munayamba mwazindikirapo, mpilu sungasakanizike ndi chilichonse. Inu simungasakanize mpilu ndi chilichonse. Izo sizingasakanizikane. Ndipo ngati inu muli ndi chikhulupiriro, chikhulupiriro chapang'ono chabe chimene sichingasakanizikane ndi kusakhulupirira kulikonse, kapena chitchali chilichonse, kapena mbalume, mungokhala pomwepo ndi Mulungu. Mungokhala ndi iwo, iwo adzakubweretsani inu kudutsa mu nkhungu, adzakutulutsani inu kunja. Eya, mungokhala ndi chikhulupiriro chimenecho. Tsopano, pachiyambi pamene Mulungu, Bible linanena mu chivumbulutso kuti wotsutsa Khristu mu masiku otsiriza. Tsopano tayang'anani pa mipingo iyi yonse ikubwera pamodzi. Wotsutsa Khristu mu masiku otsiriza akanadzanyenga onse amene anali pa dziko lapansi, amene mayina awo sanalembedwe mu buku la moyo wa mwana wankhosa kuyambira pa maziko a dziko lapansi. When was your name put on the book of life? Dzina lanu linayikidwa liti mu buku la moyo, ife tisanakhale nalo konse dziko lapansi. Inu munasankhidwa kuti mudzalandire mzimu woyera mu mbado uno. Ine ndalumikizana ndi Ed Paronet. Ndazika solo yanga mu mpumulo wakumwamba kuti ndisadzayendesenso pa nyanja zokayikira. Mphepo ikhoza kusesa muthengo mkuntho wakuya, koma mwa Yesu ndife otetezeka kwa nthawi zonse. Palibe chimene chingatilekanitse ife, Mulungu sangatero, samabwerera mbuyo pa mawu ake. Ndipo ngati iye ali wopanda malire, ndipo nkukupatsani inu mzimu woyera apa, akudziwa kuti iye adzakutayani apa, iye akuchita ntchito ya mtundu wanji. Ngati inu simunanamizidwe mu chokuchitikirani chanu, ngati inu muli ndi mzimu woyera, koma penyani chimene Bible linanena, Efeso 4:30, musaukwiyitse mzimu woyera wa Mulungu umene inu munasindikizidwa nawo kufikira chitsitsimutso chotsatira. Kodi zimenezo zikumveka molondola? Inu munasindikizidwa kufikira tsiku la chiwombolo chanu, mpaka liti, mpaka chiwombolo chanu. Mutenge galimoto yonyamula katundu, muyike iyo mungolomo, ndipo pamene iyo yalongedzedwa bwinobwino, tsopano iwo sanga itseke galimoto imeneyo pamenepo woyang'anira kuyenera abwerepo kaye ndipo iye amadzayang'ana ndikuona ngati pali chomasuka chimene chingagwedezeke bokosiro likhoza kukhala galimoto yonyamula katundu ikhoza kudzadza koma ngati iyo ili ndi malo omasuka inu mukuyenera kuyilongedzanso ndipo ndilo limene lili vuto ambiri a ife sitimalandira mzimu oyera pamene woyang'anira abwera iye amadzapeza malo ambiri omasuka inu mwaona chotero iye amalephera kuti ayikepo chisindikizo wathiolojia wamkulu anabwera kwa ine tsiku lina kapena osati tsiku lina zakhala zili zaka zitatu kapena zinayi zapitazo ndipo iye anati ine ndikufuna kuti ndikufuseni inu china chake anati abrahamu ankakhulupirira mulungu ndipo kunawerengedwa kwa iye chilungamo ine ndinati izo nzona kulondola anati ndi chiyani chinanso chimene munthu yakanachita koma kukhulupirira ine ndinati ndizo zonse zimene yakanachita iye anati ndiye inu mumapita nazo kuti zinthu izi za mzimu woyera kunja kwa izo tsopano inu mukudziwa kuti iye anali wa baptist ndipo iye anati inu mumapita kuti ndi mzimu woyera uwu anati ngati munthu akhulupirira miniti imene wakhulupirira walandira mzimu woyera ine ndinati ayi ayi tsopano inu mukupanga kutsutsana mu malemba malemba samadzitsutsa okha mukuona paulo anawafunsa iwo kodi munalandira mzimu woyera kuyambira pamene munakhulupirira ndipo iye anati chabwino ine ndinati ndizoona kuti abrahamu atate wachikhulupiriro anapereka iye anali ndi lonjezano la mulungu ndipo anakhulupirira mulungu ndipo kunawerengedwa kwa iye chilungamo koma iye anamupatsa iye chisindikizo cha mdulidwe ngati chizindikiro chakuti iye walandira chikhulupiriro chake tsopano ngati iye sanakusindikizeni inu ndi mzimu woyera iye sanachilandirebe konse chikhulupiriro chanu mwa iye inu muli nawo malo ena amene akugwedera mukuona inu mukhoza kukhulupirira iya koma pali malo ambiri amene akugwedera koma pamene mwawalongedza malo onse ogwederawo ndiye iye amakusindikizani inu ndi mzimu woyera kufikira tsiku la chiwombolo chanu ndipo kutsimikizira kwa mulungu kuti iye walandira chikhulupiriro chimene inu munachivomereza mwa iye abrahamu anavomereza chikhulupiriro ndipo mulungu anati ine ndikupatsa iwe chizindikiro tsopano kuti ine ndakulandira iwe ndipo iye anamupatsa iye chizindikiro cha mdulidwe tsopano pamene inu mumulandira khristu ngati mpulumutsi wanu ndi kukhulupirira pa iye ndi kumupempha iye kuti ayeretse moyo wanu ndiyeno pamene iye abwerera ndi mzimu woyera ndikudzakupatsani inu chizindikiro cha mzimu woyera zikatero inu mwasindikizidwa mpaka chiwombolo chanu galimoto ya ngolo iyi apa ngati iyo ikugwedera iyo itapachikidwa pamodzi ndipo nkutsekedwa chitseko chimenecho ndikuyikapo chisindikizo pa iyo ndipo iyo yasindikizidwa mpaka kumene ikupita makampani anjanji angakumange iwe kwa moyo wako onse ngati iwe ungaswe chisindikizo chimenecho izo sizingaswedwe iyo yasindikizidwa mpaka kumene iyo ikupita osati aliyense amene ali pa njira akhoza kukoka icho ndikuchitsegula ndikuona mkati mwake ndikuyiyenderera iyo ndikuyiona iyo ndikuponyera zinthu zingapo panja kuyikamo zinthu zina zowonjezera mmenemo ayi ayi mpingo udzati chabwino mbalume imeneyo izi sizabwino izo sizabwino pamene mulungu akupatsani inu mzimu woyera izo zakhazikika iwe umadziwa pamene wayima iwe umadziwa chimene chinachitika ndipo iwe umasindikizidwa njira yonse mpaka tsiku la chiwombolo chako kofikira kwanu kwa ulendo wa pa dziko la pansi lino oh my zimenezo zikuyenera kumupangitsa aliyense kungokhala ndi chikhulupiriro ndi kukhulupirira mulungu kungodzuka mu mphamvu ya mzimu woyera tsopano anamwali awa amene sanalandire mzimu woyera inu mukukumbukira chinthu chokhacho chimene iwo ankachisowa chinali mafuta munyali zawo mkulondola uko baibulo linati mafutawo amayimirira mzimu woyera ndi chifukwa chimene ife timawadzodza odwala ndi mafuta ndi zina zotero chifukwa ndi chiphimphiritso cha mzimu woyera tsopano ndiyeno ngati mzimu woyera sunabwere pa iwo iwo analibe iwo ndiyeno pamene iye anabwera iwo anati tsopano kwa anamwali amene anali nawo mafuta anati inu mwaona iwo anali atabwerera mu mbado wa mpingo panali ena a iwo mmenemo amene anali anthu abwino koma sanali mukuwala kwa nyenyezi chimene ine ndikutanthauza chingwe chitavikidwa mmafuta mwaona ndipo icho chinali kunja icho chinali chitatuluka iwo anali atadzilekanitsa okha paulo ananena mu tsiku lake iwo anadzilekanitsa okha kwa ife mochita kuoneka kuti analibe chikhulupiriro mwaona ndipo anachoka kwa iwo anachoka kwa ife chifukwa iwo sanali a ife tsopano izo zinayambira mbuyo mu mbado oyambirira wa efeso uja ndipo zikubwera mpaka mu mbado uno lero chinthu chomwechomwecho uliwonse wa mibado imeneyo zimene zinachitika mmenemo zinalumikizana mpaka mu mibado iyi kumusi kuno ife tilowamo mmenemo mwakuya mukanthawi pang'ono tsopano zindikirani kuti namwali uyu ngakhale iye anapita kumene kunali kulira kusisima ndi kukukuta kwa mano Ndirole ni ine ndinene ichi mzanga ofunika okoma. Chifukwa kawiri kawiri kuchari chikuno. Pamene ine ndibwera kuno. Ine ndimango bwera kuno. Ndikudzakhala ndi msonkhano wa machiritso. Ndikupempherera odwala. Ndikunja kuzungulira dziko kina kwake. Koma nthawi yake ndino. Ndakhala ndikukuuzani inu nthawi ya Itali. Ikani chikumbumtima chanu mtumba mwanu. Tsopano ife tikufuna kuti tibwere ndikudzakhala ona ntima ndiona kwa wina ndi mzake. Chifukwa ife tili pa tsiku lotsiriza. Eya. Sopano, apo ndi pamene inu anazareni ofunika ndi Pilgrim Holiness pansi pakuyeretsedwa munalepherera. Mukuona, sopano, kodi inu mukudziwa kuti Judas Iscariot anakhala mpaka kufika pamalo omwewo, Judas anakhulupirira Ambuye Yesu ngati mpulumutsi. Anamulandira iye ngati mpulumutsi. Ndipo iye nayenso anayeretsedwa. Iye anayeretsedwa mu Yohane 17:17 pamene Yesu anati Atate ayeretseni iwo kupyolera mu choonadi, mawu anu ali choonadi. Ndipo iye anali mawu. Chabwino. Mu Matayu 10, iwo anapatsidwa mphamvu yochiritsa odwala kukitsa akufa kututsa ziwanda. Ndipo iwo anatuluka kupita ku madera onse a dziko, ndipo anakatulutsako ziwanda. Ndipo anabwererako akusangalala ndi kufula, ndipo akutamanda Mulungu. Ndipo Yesu anawawuza iwo, musakondwere chifukwa ziwanda zakumveraninu, koma kondwerani chifukwa maina anu ali mʼbuku la moyo. Mkulondola uko, ndipo Yudasi anali ndi iwo. Yudasi anali ndi iwo. Koma izo zinali chaka ndi miyezi sikisi Yesu asanapachikidwe. Sopano, ndiye pamene zina dzafika pa Pentekosite kuti Yudasi alandire mzimu woyera ndi zina zotero, iye anaonetsera manga manga ake. Iye anamukana Yesu, ndipo anadzakhala womupereka iye. Ndipo pamenepo ndi pamene ndende pamene mzimu umene unadzabwera. Kubwera kudzadusa Marutera Wesire unaobweretsa mpingo umenewo kukuyeretsedwa ndi moyo wa unamwali wangwiro osadetsedwa woyera wabwino anthu abwino kwambiri amene inu munakumanapo nawo. Koma pamene izo zinadzafika ku pamene iwo anayamba kuyankhula mmalilime ndi kulandira mzimu woyera a Nazarene Pilgrim Holiness Free Methodist kenako anati ameneyo ndi mdyerekezi. Ndipo pomwepo ndi pamene inu mumanyoza mzimu woyera ndi kudzitsekera nokha kwa nthawi zonse. Pakuti aliyense amene anganene mawotsutsa mwana wa munthu adzakhululukidwa, koma aliyense amene adzayankhula motsutsa mzimu woyera sadzakhululukidwa konse. Kumbukirani, ophunzira onse ankayankhula mmalilime. Yesu Khristu anafa pa mtanda akuyankhula mmalilime. Chotero ngati simungathe kuthana nawo kuno, kukhala pa ubwanawe ndiwo kuno, ndiye zikakhala bwanji kumeneko kwa iwo. Ngati awa ali adyerekezi, chomwe chonso iwo anali. Chotero inu mukuona pamenepo ndi pamene izo zinaonetsera manga manga ake. Apo pakubwera namwali ameneyo woyera monga ina onsewo moyo woyera. Ine nditenga mipingo ya chikale ya a Nazarene Pilgrim Holiness imene inkakhulupirira kwenikweni mukuyeretsedwa inu simungayike chala pa miyoyo yawo. Woyera momoyo wangathere. Ndi chinthu chabwino kuti tonse tikanakhala chomwecho uko mkulondola inu mukuyenera kutero. Sopano, ife tikudziwa, ife tili nawo ochuluka mwa Pentekosite monga onyengezera. Izo nzona, koma chimodzi-modzi basi, monga inu mumaonera dola ya bodza, inu mukudziwa kuti iyo inapangidwa kuchokera ku yabwino yenieni. Uko mkulondola. Ndipo pali mzimu woyera weniweni. Weniweni uwo umene umayankhula mmalilime ndi kusonyeza zizindikiro ndi zodabwitsa. Ndipo zakhalapo kuyambira pa Pentekosite kumatsika. Chotero ife tiyenera kukhala ndi onyengezera. Ife tikuyenera kukhala ndi mkazi woyipa amene si wabwino kuti amupangitse mkazi weniweni kuonekera. Ife tikuyenera kukhala ndi nthawi ya usiku ndi mawakuda kuti tionetsere kuti kuwala kwa dzuwa ndikopambana. Uko mkulondola. Ndipo inu mukuyenera kudwala kuti musangalale ndi thanzi labwino. Ndipo ndi lamulo la zabwino ndi zoyipa. Ndipo nthawi zonse zakhala zilipo, ndipo zidzakhalapo nthawi zonse bola ngati nthawi ilipobe. Sopano, chotero apo ndi pamene mpingo unadzadzisunthira wokha mwamba. Sopano, kodi Yesu sananene kuti mu tsiku lotsiriza mu Matayo 24 kuti mizimu iwiri ikanadzakhala yofanana kwambiri mpaka iyo ikanadzanyenga osankhidwa kumene ngati kukanakhala kotheka. Koma iye amene anasankhidwa kuchokera ku maziko a dziko lapansi ali nawo moyo wa muyaya. Moyo wa muyaya inu simungathe kuuchotsa iwo. Iwo ndi wa muyaya monga Mulungu ali, inu simungathe kusiya kukhalapo chimodzi-modzi monga momwe Mulungu sangasiye kukhalapo. Uko mkulondola, chifukwa ndinu gawo la Mulungu. Ndinu mwana wa mwamuna ndi wankazi wa Mulungu. Moyo wanu unasinthidwa ndipo ndinu gawo la Mulungu, muli nawo moyo wa muyaya. Oh, ine ndima mkonda iye, si choncho inu? Sopano, wina wakana ndipatsa ine cholemba apa, fusolari ngono chabe, ife sitirenga nthawi yochuluka tsopano kuti tiyankhe ilo. Ndipo kumbukirani, nthawi iliyonse mukayika fusolari ngono, ndiziyesetsa momwe ndingathere kuti ndifike kwa ilo ngati ndingathe, koma ili linali fusolo funikira. wina amafuna kudziwa ngati zili zola kuika kuti akazi azichitira umboni kapena kuimba kapena kupereka mauthenga mu malilime kutanthauzira mauthenga kapena kulosera mu mpingo ayi sizola kuika ndi bola ngati izo zikubwera m'malo mwake mwadongosolo mukuona mpingo uli mudongosolo ndipo pokhapo pamene njira yeniyeni yoona yochitira izo ndiko iwo amene amayankhula ndi malilime ndi zinthu mauthenga awo amaperekedwa uthenga usanachitike kuchokera pa guwa osati pa nthawi imeneyo chifukwa mzimu woyera ukuyenda kuchokera pa malo amodzi pa nthawi monga paulo anayankhulira za izo pamenepo koma akazi ali ndi mphatso ya uneneri ndipo ali ndi mphatso ya malilime ndi kutanthauzira ndi chilichonse koma kukhala alaliki iwo sakuyenera kukhala alaliki iwo amaletsedwa kulalikira mmipingo izo nzoona kutenga malo kapena kukhala mphunzitsi kapena chilichonse mu mpingo koma kunena za mphatso mkazi ali nazo zonsezo akhoza kukhala ndi imodzi kapena iliyonse ya mphatso zisanu ndi zinayi za uzimu mogwirizana ndi akorinto oyamba 12 ndipo sali womangidwa kuti uthenga wake usamabwere m'malo mwake inu mwaona uthenga uliwonse umadikirira nthawi yake ngati pali wina amene amayankhula m'malilime pakakhala kuti palibe wotanthauzira msiyeni iye akhale chete mpaka pakhale wotanthauzira mukuona ndipo mauthenga awa amaperekedwa kawirikawiri basi msonkhano usanayambike ndiye mneneri kapena mlaliki amene ali mneneri wa chipangano chatsopano mlaliki pamene iye abwera mulungu amayamba kuyenda kudutsa mwa iye mwaona kenako iye akamaliza ndiye mauthenga amayambapo ena ndiye basi zisanachitike izo nthawi zonse zimakhala mwadongosolo nthawi zonse koma mkazi ali ndi ufulu chotsatira ndikungofuna nditenge nthawi pang'ono kuti ndiyankhe izi ndiwerenga mutu wa nkhani zikhulupiriro zitatu zomasuliridwa za baibulo limodzi zikuyambika Washington October 15 akatolika achiprotestanti ndi ophunzira achiyuda omwe akugwira ntchito limodzi anayamba kumasulira kwatsopano limodzi kwa malemba zimenezo zikhoza kutsimikizira kuti ndi baibulo limene limayembekezedwa la masiku onse lovomerezedwa zinthu zina zingapo apa ndikufuna ndiwerenge pang'ono ndisanazilengeze izo mwakuyankhula kwina inu mukuona ndendende chimene ife tikuchikamba ndendende basi chimene lemba likunena kuti zidzachitika m'masiku ano kuti zinthu izi zidzalumikizana pamodzi ndikudzapanga fano la chirombo ndendende iwo ayeserapo izo ndipo akugwira ntchito pa izo ndipo tsopano iwo ali ndi mwayi wabwino umene iwo anakhalapo nawo wopereka izo chifukwa izo zili m'manja mwawo kumene ndipo icho ndi chifukwa chimene ine ndikubweretsa mauthenga a uneneri awa chifukwa ndikuganiza kuti ndi nthawi yake ndipo ngati pali aliyense amene angabwerere usiku uliwonse ife tidzayesa kuyamba molawirira ndi kudzatuluka molawirira ndipo ngati ine sindimaliza phunziroli ndiye ine ndidzalengeza mawu otsatira ngati sitimalizitsa kukhazikitsa kwa 19 ndime ya 9 mpaka ya 20 usiku uno tidzayamba izo m'mawa 10 koloko ife tikudziwitsani inu kumapeto kwa msonkhano momwe titachitire ndiyeno mawa usiku pa mpingo wa Efeso kuyamba kuyenda kudutsa mausiku asanu ndi awiri Efeso mbado wa mpingo wa Efeso ndi Simuna ndi Pegamo ndi Tiatira ndi Sade ndi Philadelphia ndi Laodikaya la mulungu likubwerali ndipo podziwa ngale zopambana izi zili pansi munsewu ndizovuta kwambiri kuti ndisazigwire mpaka nthawiyo kumangoziyang'ana izo pansi apo ndikumamvelera mzimu kudyerera pakati pa anthu izo zimandipangitsa ine kuti ndifune kudumphirapo mwachangu kwenikweni ndi ndikunena china chake cha izo koma ndikungoyenera kubwerera m'mbuyo ndi kuzika mu mbado wawo ndi pa nthawi yawo chotero ngati inu muphonya kubwera usiku muonetsetse kuti mudzapeze tepiyo kapena mwanjira ina imene inu mungakhoze kupezera iwo chifukwa ine ndikufuna kuti iyo ipite konsekonse ndipo ine ndachita izi chifukwa ndikumvelera kutsogozedwa ndi mzimu woyera kuti ndichite chomwecho ndicho chifukwa chokhacho chimene ine ndikuchitira izi ndipo ine ngati ndikanati ndisaganize kuti izo zingathandize mpingo ndipo mutsiku lino kumbukirani ola lifika posachedwapa pamene ife sitimadzakhala ndi misonkhano iyi ndipo inu mukuyenera kuchita izo pakali pano pamene ife tikadali ndi nthawi yochitira izo mwaona ife sitikudziwa nthawi imene iwo ati adzaletse izi tsopano ndipo chotero padzakhala mgwirizano pakati pa mipingo ndipo iyo idzaziyanjanitsa yokha pamodzi adzapanga wamkulu wachitaganya cha mipingo chimene inu muli nacho kale ndi nyumba yayikulu ya UN ndipo chipembedzo chilichonse chili mmenemo ndipo mwina inu mudzayenera kukhala wachina mwa zipembedzo zimenezo kapena mudzachotsedwamo ndipo imeneyo ndi nthawi imene ife tikuyenera kudzaonetsa mawu manga manga atu ndi kudzakhala otsimikiza kuti ife tikudziwa osati zongopeka koma kudziwa pakuti atero Ambuye pamene iwe ukuima mpingo waung'ono wakhala nthawi zonse uli mukagulu kochepa ndi gulu laling'ono kwambiri limene kachingwe kakang'ono monga chingwe chofira chimene chimadutsa mu Baibulo koma ndi mpingo nthawi zonse ndipo ife tikufuna kukumbukira zimenezo tsopano ndemanga pang'ono chabe ife tisanawerengenso mawa uno ife tinatenga umulungu wapamwamba wachivumbulutso cha Yesu Khristu chimene Mulungu anamulula iye kwa ife mmawa uja ngati umulungu wapamwamba ine ndine wankulu osati ine ndinali kapena ndidzakhala ine ndine nthawi zonse ndipo ife tikuzindikira mu mutu wawani uwu wachivumbulutso kodi vumbulutso lachiyani Yesu Khristu kodi chinthu choyamba chimene iye akudziulula yekha apa ndi chiyani Mulungu wakumwamba osati Mulungu wapatatu koma Mulungu mmodzi Mulungu mmodzi ndipo iye akudziulula yekha mwanjira imeneyo koyambira kwachivumbulutso ndipo akuyankhula izo kanayi mu mutu wawani kuti pasakhale kulakwitsa chinthu choyamba chimene inu mukuyenera kudziwa nchakuti iye si mneneri iye si ya Mulungu wang'ono iye si Mulungu wachiwiri iye ndi Mulungu iye ndi Mulungu ndipo chotero vumbulutso linabwera ndipo ife tikupitilira nalo ilo usiku uno kupitilira mpaka mmusi pamene ife tikupeza maonekedwe ake asanu ndi awiri au munthu wake ndipo Mulungu atithandize ife pamene tikuphunzitsa mawu awa ine ndaphunzira izo kuchokera kumaonedwe ambiri yakale koma mudikire mpaka ine ndidzafike paguwa pano kuti ndidzapeze kudzodza chifukwa ine ndikumvelera kuti takhala pamodzi m'malo amwambamwamba mwa Khristu Yesu ndipo kuti mzimu wanu gawo lanu kalawika moto mzimu woyera kamene kali pa inu kamabwera pa wina ndi pa wina kupita pa wina iko kamayatsa thupi lalikulu la Mulungu ndikuliyatsa ilo moto ndipo pamenepo ndi pamene mavumbulutso tsopano chinthu chimene ife tikuchikamba funso ili linafunsidwa kwa ine kodi akazi ndi zina zotero ndizo ndendende chimene chinayambisa mpingo mu chisokonezo chake pachiyambi iwo anali atatenga ulemu wonse kuchokera kwa omvetsera nkuwayika iwo pa guwa koma Mulungu ndi Mulungu waomvetsera iye amagwira ntchito mwa munthu aliyense iye amakhala mu mtima uliwonse umene iye angalowemo iye amawapeza anthu amphatso amenewo ndipo amagwira ntchito kudzera mwa iwo tsopano ngati mdyerekezi sangathe kuwagwira iwo pa chinthu chimodzi ndiye iye amabwerapo ndipo amadzangopanga mgwirizano waukulu wopanda kanthu ndi kuwathamangitsa pa anthu monga Paulo ananenera pamene inu mubwera pamodzi ngati inu nonse mungayankhule malilime ndipo osaphunzira nkudzabwera kodi iye sadzati ndinu amisala opusa wina wake akuyankhula m'malilime ndipo izi ndi izi mosagwirizana ndi chilichonse izo sizingagwire ntchito koma iye anati ndiye ngati wina anenera ndi kulula chinsinsi cha mu mtima pamenepo iwo adzati zoonadi Mulungu ali nanu koma ngati wina ayankhula ndi malilime mwavumbulutso ndi kupereka kutanthauzira kwake china chake choti chilimbikitse mpingo ndiye mpingo onsewo udzalimbikitsidwa ndi icho china chake chimene chingadzayankhule ndipo Mulungu nkuyankhula mu zinenero zimene ife sitikudziwa kalikonse ka izo ndipo nkupereka kwa wina ndi kutanthauzira izo mwa wina ndi kunena chinthu china chimene chidzachitike ndendende momwe chinanenedwera ndiye inu muli ndi mzimu wa Ambuye pakati panu ndipo tiyeni tilimbikire zimenezo abwenzi tiyeni tiusunge moto umenewo uziyaka tsopano basi tisanatsegule mndandanda waukulu walemba ine ndikudabwa ngati zingakhale zowonjeza ngati ife tingayimirire ndi kusintha kakhalidwe kathu kwa maminiti pang'ono chabe pamene ife tikupemphera Mulungu wamphamvu zonse amene munamubweretsanso Ambuye Yesu kwa akufa ndipo mwamupereka iye kwa ife patadutsa zaka 1900 monga Mulungu wosalephera wakumwamba ife tikukuthokozani inu chifukwa cha ichi ndi chifukwa cha kukhalapo kwake ndi ife tsiku ndi tsiku mukuyenda kwathu kwa tsiku ndi tsiku ndipo ndife wokondwa kwambiri kudziwa kuti mu nthawi ino yachisokonezo pamene dziko sili kudziwa choti lichite iwo akukumba maenje pansi ndipo iwo akudzilimbitsa okha mukonkire koma Mulungu iwo sangakhoze kubisala ku mkwiyo wa Mulungu pali limodzi lokha yango limodzi Ambuye ndipo ndife wokondwa kuti talandira izo pamene ine ndidzaona magazi ine ndidzakudutsani inu Oh, mama ife tili okondwera ndichitetezo chokwanira usiku uno chamagaza mwana wankhosa wa Mulungu wansembe wankulu. Ataima mulemerero usiku uno akupanga kupembedzera apa kuvomereza kwathu. Ndife okondwa kwambiri kukhala naye iye usiku uno woyankhula wankulu, mzimu woyera waukulu, wopereka kudzoza wankulu, wopereka moyo wankulu. Ndipo tsopano Ambuye Mulungu pamene ine ndawaitanira anthu awa pamodzi pansi pa denga lino usiku uno. Ndipo ife tasonkhana pano ngati mpingo kapena gawo la iwo, ife sitimasonkhana mu dzina la kachisi uyu kapena mu dzina la munthu aliyense koma mu dzina la Yesu Khristu. Mulole mzimu umene umalamulira thupi lake ndi malingaliro ake ndi kumulamulira iye ubwere mwa ife usiku uno ndipo udzawatanthauzire mawu ndi kuwalalikira mawu ndi kuwapereka iwo ku mitima yathu ya njala pamene ife tikudikirira pa iye pakuti ife tikupempha izi mu dzina lake ndi kwa ulemerero wake. Amen. Khalani pansi. Tsopano kwa ino amene muli ndi mabaibulu anu tsegulani kumutu wani wachivumbulutso ndipo muyambire pa ndime ya 9. Mapensulo anu ndi mapepala ndipo ine ndiyesetsa kuti ndikupatseni inu madeti pang'ono ndi zina zotero pamene ine ndikupitilira. Tsopano izi kwenikweni lero mawa linali ngati la ulaliki kuyika maziko pa umulungu wa vumbulutso. Mulungu kukhala akululidwa mwa Khristu. Ndiangata khulupirira zimenezo. Mulungu anaululidwa mwa Khristu. Yehova anaululidwa mwa Khristu. Tsopano Mulungu ali kuti wofuna kuululidwayo mu mpingo wake ndi anthu ake mwa ife. Mzimu omwewo, ntchito zomwezo, maonetseredwe omwewo, chikondi chomwecho, chikhululukiro chomwecho, kuleza mtima komweko, kudekha, chipiriro, mtendere, chifundo, zonse zimene zinali mwa Khristu zili mu mpingo. Kumbukirani, musunge izi mmalingaliro, zonse zimene Mulungu anali iye anazitsanulira mwa Khristu. Iye anali chidzalo cha umulungu mthupi. Ndipo zonse zimene Khristu anali iye anazitsanulira mu mpingo. Mulungu pamwamba pathu, Mulungu nafe, Mulungu mwa ife. Utatu wa Mulungu, Mulungu anaonetseredwa mukachitidwe katatu kosiyana. Atate, Mwana, Mzimu Woyera. Vumbulutso linaonetsera kuti iye si a Mulungu atatu, komanso iye sanadulidwe muzidutswa zitatu, koma iye ndi Mulungu mmodzi amene anali Mulungu mmasiku a Utate. Iye anali Mulungu mmasiku a Umwana. Iye ndi Mulungu mumasiku a nyengo ya Mzimu Woyera. Mulungu yemwe yemweyo. Osati atatu osiyana siyana, osati anthu atatu, osati umunthu utatu, iye ndi munthu mmodzi, umunthu umodzi. Inu simungakhale umunthu wopanda kukhala munthu. Anthu ena anati, iye si anthu atatu, koma iye ndi umunthu utatu. Simungathe kulekanitsa izo, chifukwa ngati iye ali umunthu, iye ndi munthu. Akuyenera kukhala munthu kuti apange umunthu. Chotero iye ndi munthu mmodzi, umunthu umodzi. Yemweyo dzulo lero ndipo nthawi zonse, Alpha, Omega, iye amene anali, amene alipo ndipo adzabwera. Oh, iye ali zonse basi. Ine ndimakonda zimenezo. Penyani chikhalidwe chake, moyo wake, ntchito zake. Icho chikuyenera kuonetseredwa pomwe pano mukachisi uyu. Chimodzi-modzi basi monga momwe zinalili mu tsiku lake. Sindi kunena izi mwatsankho, Mulungu akudziwa zimenezo. Osati kunokoka koma kudutsa dzikoli, ndine wokondwa kuti izo zili chomwecho. Ndiye ife timadziwa pamene taima chifukwa ife tili ndi mzimu omweyo mwa ife. Ukuyenda ndi ife ndikumaonetsera kuti iye ali pano. Si ife ndiyeyo. Ife sitingachite zinthu zimenezo. Ameneyo ndi Mulungu. Pambali pa zimenezo mu dziko la sayansi iye analola kuti chithunzi chake chijambulidwe. Ndi ife, mwa ife, kotizungulira ife, pamwamba pathu, mwa ife, akugwira ntchito mkati ndi kunja kwa ife. Oh, ndi zodabwitsa bwanji. Iwo ankakonda kuimba nyimbo ya ing'ono. Ine ndine amene ndinayankhula ndi Mose muchitsamba choyaka moto. Ine ndine Mulungu wa Abrahamu, nyenyezi yowala ya mmawa. Ine ndine Rozi la Sharoni. Oh, inu mumati ine ndinachokera kuti. Kodi inu mumawadziwa Atate anga, kapena kodi inu mungalidziwe dzina lawo. Oh, inu mukunena kuti ndine ndani, kapena mumati ine ndinachokera kuti. Kodi inu mukuwadziwa Atate anga, kapena kodi inu mungalidziwe dzina lawo. Ndine Alpha, Omega, woyamba kuchokera kumapeto, ine ndine chirengedwe chonse, ndipo Yesu ndiye dzinaro. Oh, ndizodabwitsa bwanji, vumvulutsoro. Tsopano kumbukirani, inu simungakhoze kuzipeza izo kudzera mwa theology, ilo silimabwera mwa njira imeneyo. Ilo limangobwera ngati vumvulutso. Ubatizo wa madzi kugwiritsa ntchito dzina la Yesu Khristu ukhoza kokha kuperekedwa ngati vumvulutso. Yesu ndi Mulungu kukhala munthu yemweyo zikhoza kungobwera ngati vumbulutso. Bible lonse linamangidwa pa vumbulutso, mpingo onse unamangidwa pa vumbulutso. Mateyu 17 amati, pakuti ine ndinati pa thanthwe ili vumbulutso la uzimu, ine ndidzamangapo mpingo wanga, ndipo zipata za Gehena sizidzawulaka iwo. Ife tinabechela aliyense kuti ationetse ife paliponse mbili yakale kapena lemba pamene panakhalapo anthu aliwonse amene anabatizidwa mu dzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera kunja kwa mpingo wa Katolika kufikira tsiku la Martin Luther. Kenako mpingo wa Chiprotestanti iwo unali. Ndipo choyipa chilichonse mvetserani pamene ife tikulowa mu mibado ya mpingo. Choyipa chilichonse chimene chinali mu mpingo yamba uja chinapitilira mwaotsatira. Chinkangopitilira kumatsikira pansi mpaka potsiriza izo zikudzathera mu chinyengo cha thunthu mu tsiku lotsiriza. Choyipa chilichonse chimangopitirira kukalowerera mu mpingo uliwonse, kalingaliro kakang'ono kalikonse kamene kanayambapo. Monga mu Genesis mpesa unayamba kukula, iwo unayanga njira yake kudutsa mpingo ndi kudzatulukira mu masiku otsiriza. Nzosadabwitsa Bible linati, odala ndi iwo amene adzapulumuka mu tsiku limenero. Inde Bwana, amene adzathawa zinthu zonsezi. Tsopano mufuseni Mulungu kuti pamene ife tikuyankhula za vumbulutso, mupempheni Iye kuti akupatseni inu vumbulutso la izi. Pakuti izi zikhoza kungodziwika kokha mwa vumbulutso. Ndipo inu mukhoza kupulumutsidwa mwa vumbulutso. Inu muli ndi chidziwitso cha izo mwaluntha, koma inu simungapulumutsidwe mpaka izo zitawululidwa kwa inu. Palibe munthu amene angamutchule Yesu Khristu kokha mwa Mzimu Woyera. Icho ndi chimene Bible limanena. Palibe munthu amene anganene kuti Yesu ndi Khristu kufikira iye atalandira Mzimu Woyera. Iye akhoza kunena kuti abusa amanena chomwecho. Bible limanena chomwecho. Izi ndizoona, mpingo umanena chomwecho. Izo nzoona, koma iwe sumadziwa wekha kufikira Mzimu Woyera utaulula izo kwa iwe, ndipo iye nkukhala mwa iwe. Palibe munthu amene angamutchule Yesu kukhala Khristu pokhapokha mwa Mzimu Woyera, osati mwa chidziwitso, osati mwa luntha. Momwe angalipangire Bible chimenecho, kuyesera kulifinyira ilo, kulipangisa ilo kukhala lowayenera Ayuda, Akatolika ndi Achiprotestanti, pamene iwo ndi osiyana monga usana ulili ndi usiku. Ndimaganiza kuti Ayuda amadziwa bwinoko kuposa zimenezo. Ine ndikuganiza mwina mwake ndi nthawi yoti izo zifike pamene izo zonse zikuyenera kupita mu chinyengo cha chikulu ichi. Chotero ndipo zinthu zonse mungokumbukira, ife sitingaziimitse izo. Koma chinthu chokhacho chimene ife tingachite ndi kuponyera kuwalako kumeneko, mwina mwake kudzipereka tokha ngati ofera ndi kuchokapo. Chotero ndiyo njira yokhayo imene ife tingachitire izo. Koma ambiri akuyenera kudzachita izo. Ndipo chotero umondi momwe Bible limakhazikitsikwira ndi zinthu zimene ife tilowemo. Ngati sindipenyetsetsa, ine ndilowa mu zimenezo. Tsopano, chinthu choyamba pa buku la chivumbulutso, icho chimayamba ndi kuti ilo ndi vumbulutso la Yesu Khristu, yemwe iye ali. Tsopano, Yesu Khristu ndi Mulungu wa mphamvu zonse. Ife tikudziwa zimenezo. Ndiangati amakhulupirira zimenezo. Nenani amen. Iye ndi Mulungu wa mphamvu zonse. Ndipo iye ali ndi dzina limodzi. Dzina limenelo ndi dzina lokhalo limene linaperekedwa pansi pa kumwamba limene inu mukuyenera kupulumutsidwa nalo, Yesu Khristu. Mchifukwa chiyani iwo amaliwopa ilo pa dziwero? Ndi zomwe ine sindingadabwe. Ha, mukuona, ndi chifukwa chakuti mzimu umenewo unakwawiramo kale mu mbado wa Simuna, ndipo unadzianga wokha mpaka kudutsa mu mbado wa ukulu wa ndima uja, ndipo unachipanga icho kukhala chiphunzitso, ndipo watulukamo ndi icho mu tsiku lotsiriza lino. Tsopano ingopenya ni mbiri yakale ndi Baibulo pamene ife tikudutsa sabata ino. Momwe izo zikutulutsira zinthu zimenezo poyera. Tsopano chinthu chotsatira, ilo linaperekedwa ndi Khristu kwa Yohane kudzera mwangelo kuti likaperekedwe kwa yake chiyani mipingo kuti akaulule izo kwa mipingo yake. Ndipo nyenyezi zisanu ndi ziwiri mudzanja lake zinali amithenga asanu ndi awiri a mipingo isanu ndi iwiri. Ndipo munthu aliyense amene adzakhale ndi uthenga adzakhala nawo iwo uthenga wona omwewo umene ukuyambira pachiyambi. ndizo chuluka pamene ife tizifika kumalo abuya kumeneko kuti tikaone momwe Mulungu anasunthira zinthu izi ndizodabwitsa izo zidzango kupangitsani inu kufuula ine kuwerenga izo ndipo kenako nkuyenda mozungulira pang'ono ndikudzalira nkubwerera ndikudzakhalanso pansi kenako nkuyenda mozungulira kwa kanthawi ine ndi wokondwa kwambiri kudziwa kuti kodi Mulungu anakhala bwanji wachifundo kwa ife kuti lola ife kuti tione chinthu chimenecho mu ola limene ife tikukhala moli bwanji izo zili monga Yesu ananenera munthu anagulitsa zonse zimene anali nazo kuti akagule diamond wina wake inu mumagulitsa kwa dziko zinthu za mdziko ndi chilichonse chimene chikukhudzana ndi china chilichonse kuti mukhale ndi ichi uko nkulondola muike nangula wanu yense pa chimenecho ndinangula wa moyo kuona vumbulutso lake la mawu ake tsopano aliyense amene awerenga iwo ndi odala nkulondola uko ndipo ife tinanena mawawuja ngati iwe sungathe kuwerenga aliyense amene angamve iwo akuwerengedwa ndi odala tsopano iwo akuyamba ndi mdalitso kwa iwo amene angakhale pansi ndikumamvetsera iwo akuwerengedwa ndipo ndi tembelero kwa aliyense amene angayesere kuonjezera chilichonse kwa iwo kapena kuchotsapo chilichonse kwa iwo ndiye ngati baibulo momveka linaulula kuti yesu anali mulungu wamphamvu zonse ndiye tsoka kwa iye amene angachotse izo mmenemo eya ilo ndi vumbulutso aliyense amene adzaonjezera kalikonse iwo ndi mndandanda wathunthu wachivumbulutso ilo ndi bukhu lotsiliza la mulungu mawu ake otsilizira ake ndipo vumbulutso lililonse limene lingabwere mosiyana ndi iwo ilo ndi la uneneli wabodza si mulungu chifukwa ichi ndi choonadi ndipo kumbukirani ili ndi bukhu lokhalo mu baibulo limene khristu analivomereza iye mwini taganizirani za zimenezo bukhu lokhalo ndi vumbulutso la iye mwini bukhu lokhalo limene iye anayikapo chisindikizo chake ndipo anayikapo madalitso ake ndi matemberero ake madalitso kwa iwo amene adzalandira ilo tembelero kwa iwo amene sadzalandira ilo tsopano ife tikufika pa chisumbu cha Patimo tsopano kuti tiyambe ndi ndime ya 9 malo oyamba ife tikufuna kunena kuti ndi mutu wa izi ndi masompenya a pa Patimo izo zinachitika mu AD pakati pa AD 95 ndi 96 malowo anali pa chisumbu cha Patimo malo ake ndi mamayilosi sate kuchoka pa gombe la Asia Minor kumadzulo moyang'anizana ndi mpingo wa ku Efeso mu nyanja ya Aegean imene imachita malire ndi Mediterranean amenewo ndi malo amene icho chili taganizani tsopano chisumbu chaching'ono ndi cha mamayilosi sate kuchokera pa gombe la Asia Minor mu nyanja ya Aegean moyang'anizana ndi mpingo wa Philadelphia kapena mpingo wa Efeso kumene uthenga woyamba unaperekedwa kumene Yohane anali mbusa nthawi imeneyo mwakuyankhula kwina anayang'ana mbuyo kummawa ndipo iye anali akuyang'ana molunjika ku mpingo wake kuchokera pamene iye anali ndipo uthenga woyambirira unali kwa mpingo wake umene unkayimira mbado wa mpingo chabwino masomphenyawa anaperekedwa kwa Yohane woyera wa umulungu amene anali mbusa wa chalichi ku Efeso nthawi imeneyo kodi chisumbu ichi chinali chotani icho chinali kuti ndipo chinali motani chabwino izo zimadziwika mu mbiri yakale ngati chisumbu cha miyala chodzadza ndi njoka zinkhanira abuluzi ndi zina zotero ndi mamayilosi sate kuzungulira kwake ndipo chodzadza ndi miyala chinkagwiritsidwa ntchito m'masiku a Yohane ngati Alcatraz malo amene ufumu wa Roma unkakayikako zigawenga zoyipa kwenikweni zimene sakanatha kuzisunga mu ndende ndi zina zotero iwo amakawayika iwo kunja uko pa chisumbu chimenecho kuti akafe amakawasiya iwo kumeneko kufikira atafa funso mchifukwa chiyani Yohane anapita kumeneko munthu wa umulungu munthu wolungama munthu wambiri yabwino wamakhalidwe abwino sanakhalepo mmavuto mchifukwa chiyani munthu ameneyu anakapezeka kumeneko baibulo linati chifukwa cha mawu a mulungu ndi umboni wa Yesu Khristu tsopano ife tili ndipo yambira chisumbu cha Patimo mu nyanja ya Aegean mayilosi sate kuchoka pa gombe pafupifupi mayilosi sate kuzungulira icho kwa miyala kodzadza abuluzi ndi zinkhanira ndi zina zotero ndipo chinkagwiritsidwa ntchito ngati ndende ngati Alcatraz iwo amatenga mkaida amene sangakhoze kumusunga ndende kuno iwo wachifwamba woyipa chomwecho iwo amakamuyika iye ku Alcatraz
the only one who died a natural death.
Ndipo tsopano iwo anamutenga Yohane woyera uyu womaliza mwaophunzira ndipo mmodzi yekhayo amene anafa imfa yachilengedwe Yohane asanapite kuchisumbu anayimbidwa mlandu wokhala mfiti ndipo anawiritsidwa mu mtsuko wa mafuta kwa maola 24 osamuotcha iye inu simungakwanitse kuwiritsa mzimu woyera kuti uchoke mwa munthu anamuiritsa iye kwa maola 24 mtsuko wa mafuta popanda kuvulala kulikonse ndipo anati chifukwa chimene aroma anapereka amati iye anali mfiti ndipo anawalodza mafutawo chimene malingaliro athu angaganize tsopano inu mwaona pamene wati chaife owerenga maganizo ndi ambwebwe ndi belezebule kodi inu mukuona kumene mzimu wakale uja umachokerako koma inu mukuona komwe mzimu wenuwenu umachokerako ndi mibado ya mpingo mukuona maola 24 kuwiritsidwa mafuta otentha obwatama ndipo osamukhudza nkomwe iye oh momwe mulungu anamuchinjirizira iye mwa iye ndi mzimu wake woyera ntchito yake inali sanathe iwo anakamuyika iye pa chisumbupo kwa zaka ziwiri ndipo pamene mulungu anali ndi iye kunja kumeneko kwa yekha iye analemba buku la chivumbulutso pamene mngelo wa ambuye ankaulula izo kwa iye ndipo kenako mwamsanga pamene izo zinali zitatha iye anabwerera ku dziko la kwawo ndipo anakakhala mbusa wa mpingo ku efeso ndipo anafa ndipo anayikidwa mʼmanda ku efeso yohane wa umulungu oh, ndipo yambira bwanji tsopano chabwino mpingo nthawi imeneyo pansi pa Yohane kapena pansi pa kusautsika kwa kukulu Yohane akulemba ndi meya 9 ine Yohane yemwenso ndili mbale wanu muchisa ndi nzanu mumasautso ndipo mu ufumu ndi muchipiriro cha Yesu Khristu ndinali pa chisumbu chotchedwa Patimo chifukwa cha mawa Mulungu ndi chifukwa cha umboni wa Yesu Khristu mwakuyankhula kwina iye anatenga mawa Mulungu ndipo anali kuwatsimikizira iwo kuti iwo anali mawa Mulungu ndipo Khristu anabwelera kudzera mwa iye ndipo anadzachitira umboni kuti iye amalondola ndi zimenezotu mawa Mulungu akuonetseredwa mwa iye kutsimikiza kuti iye anali wantchito wa Mulungu ndiye iwo sakanakhoza kukana izo kotero iwo anachita kumuuza iye kuti anali mfiti iye anawalodza mafutawo ndipo iwo sanamupweteke iye ndipo iye anawalodza anthuwo ndipo iwo sanachiritsidwe ndipo iye anali wambwebwe amene sakanakhoza mtundu wina wake wa munthu woyipa woyipa mzimu wonyasa ndipo ndi chifukwa chake iwo anakamuyika iye kunja uko ankaganiza kuti iye anali woopsa kuti azikhala pakati pa anthu koma iye anali akungochita chifuniro cha Mulungu ndipo Mulungu anali ndi cholinga pansi pa chochitika chimenecho iye sakanakhoza kumugwiritsa iye ntchito ndi mazunzo onse ndi zinthu chifukwa woyera anali akubwera o mʼbale Yohane ife tidzachita chiyani za izi ndipo ife tidzachita chiyani Yohane anali mneneri ife tikudziwa zimenezo ndipo chotero iwo ankafunsa mafunso amenewa chotero Mulungu anangopangitsa ufumu wa Chiroma kuti mutenge iye ndikukamuyika iye kunja uko pa chisumbu ndipo anati tsopano bwera Yohane ine ndikufuna ndikuonetsewe china chake chimene chiti chidzachitike wotsirizira wa atumwi analibenso wina woti alembe izo koma Yohane kotero iwo anakamusiya iye pa chisumbu cha Patimo kuyambira AD 95 mpaka AD 96 ndipo iye analemba ilo ndipo iye anati ine ndine mbale wanu ndi mzanu muchisautso tsopano iye samalankhula za chisautso chachikulu chimenecho sichinali chisautso chachikulu ndipo icho sichimabwera kwa mpingo chisautso chachikulu chimabwera kwa myuda osati kwa mpingo chotero icho sichinali chisautso chachikulu tsopano ndime ya 10 ine ndinali mu mzimu pa tsiku la Ambuye ndipo ndinamva kumbuyo kwanga a liwu lalipenga ine ndinali mu mzimu pa tsiku la Ambuye tsopano inu simungachite chabwino chilichonse mpaka poyamba mutalowa mu mzimu Mulungu sangakugwiritseni inu ntchito ndinu kuyesetsa kwanu konse ndikopanda ntchito kufikira mutachita izo mu mzimu ngati ine ndingayimbe ndizimba mu mzimu ngati ndingapemphera anatero Paulo ndizipemphera mu mzimu ndiyeno ngati pali chilichonse chimene chingabwere kwa ine chimene chili chabwino icho chikuyenera kuululidwa kwa ine mwa mzimu ndi kutsimikiziridwa ndi mawu kuonetseredwa ndi zotsatira zimene izo zimabala tsopano monga mwakuyankhula kwina ngati ine ndingati Yesu Khristu analonjeza mu mawu ake kuti ngati ine ndidzalapa ndi kubatizidwa mu dzina la Yesu Khristu ndidzalandira mphatso ya mzimu woyera chinthu choyambirira kwa ine kuti ndichite ndikulapa zaululidwa kwa ine kuti izo ndizoona kenako nkubatizidwa mu dzina la Yesu Khristu ndiye zotsatira zake zikhala ndidzalandira mzimu woyera ngati ine ndikudwala ndipo iye anandilonjeza ine kuti ngati ndingadzakhulupirire ndipo akula mpingo nkudzandidzodza mafuta kudzandi pempelera ine pempero la chikhulupiriro lidzapulumutsa odwala. Ambuye ndikukhulupirira ndatsatira malangizo anu, mulole mkulu andipempherere andidzodze ndi mafuta, izo zakhazikitsa izo muzingopitirira, izo zonse zatha. Oh, inu mukuti sindikumva kusiyana kulikonse ngakhalebe Yesu sanabadwe, pamene Mulungu anamupa iye maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe, pamene iye anali mwana wa nkhosa wa Mulungu, anaphedwa maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe. Koma malingaliro a Mulungu mwini iye anali atachita kale, ine sindinali kuno nthawi imeneyo ngakhalenso inu, koma mu buku la Mulungu ngati mayina athu anali mmenemo, iwo anayikidwamo maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe. Pamene Mulungu anena chilichonse, icho chikuyenera kuchitika. Chotero pamene mukumana ndi zoyenereza za Mulungu, muzingokumbukira Mulungu adzadzionetsera yekha ndi kusamalira zina zonsezo, muzingopita patsogolo. Iyo ndi ntchito yomalizidwa. Oh, kodi izo sizodabwitsa? Oh mai, taganizani, mungomuza Mulungu, ndipo Mulungu anati muchite izi ndipo ine ndidzachita izi. Chabwino ngati ndipita kukachita izi, iye akuyenera kudzachita izo. Tsopano njerekeza amati mwaona iye akuchedwa. Zimenezo sizimapanga kusiyana kulikonse. Daniel anapemphera nthawi ina, ndipo anali masiku 21 ngelasa anafike kwa iye, koma sana kumudwe nazo. Iye ankadziwa kuti iye abwera muli monse. Chotero iye anangodikirira mpaka iye atafika kumeneko. Lingaliro lake ndi limenelo. Oh, pamenepo ndi pamene iwe kupeza chikhulupiriro. Tsopano ife tikuyenera kuchoka pa zimenezo, ife tikhoza kukhala ndi msonkhano wa machiritso mofulumira. Sichoncho ife uko mkulondola eya wachikhulupiriro, koma ife tikufuna msonkhano wa wochiza solo kuti uchiritse mkati mu, chifukwa izo ndi zimene zingakutengereni inu nthawi yayitali. Inu mupeza moyo wa muyaya, moyo wa muyaya sumasowa kapena kukalamba, iwo umakhalabe chimodzimodzi. Tsopano iye analowa mu mzimu chilichonse chisanachitike. Chinthu choyambirira chimene iye anachita, iye anali pa chisumbu chotchedwa Patimo. Zinthu zonsezi zimene iye anachita, ndipo iye anati ndinamva liwu ndi zinthu zina zonsezi, koma chilichonse chisanachitike iye anali mu mzimu. Ndipo ngati inu mungazindikire izo mu Bible lanu, chilembo chachikulu mzimu woyera. Amen. Iye analowa mu mzimu. Oh, ine ndikungoganiza kuti izo nzodabwisa. Ine ndinali mu mzimu pa tsiku la Ambuye. Pa tsiku lanji? Tsiku la Ambuye. Tsopano pamakhala zokambirana zazikulu. Tiyeni tingozitontholetsa zimenezo kwa miniti yokha. Tsopano monga ife tinanenera mauja, ena amati vumbulutso la Mateyu woyera 17 linali Petro. Mpingo wa Katolika umati iye anamanga mpingo wake pa Petro. Iye anali papa oyamba. Iye akanakhala bwanji papa ndikukhala wokwatira. Mukuona? Ndipo anati Petro anapita ku Roma, ndipo anayikidwa kumeneko. Ndiye munduze ine malo amodzi ake, mbiri yakale kapena kulikonse kumene Petro anapita ku Roma. Mukuona? Paulo anatero koma osati Petro. Chabwino. Chotero ife tikupeza kuti kachitidwe konse aka ndi zinthu zangokwawiramo. Mukuona? Koma ndipo anthu lero ali konsekonse kumene mungapite, iwo mpingo wina waukulu uli ndi msomali wina wake umene unali mdzanja lake. Inu mukudziwa ndi misomali ingati imene iwo anali nayo, misomali yovomerezeka lero imene inali mu 19. Iwali ndi mafupa, iwanali ndi zidutsa za minjiro ndi zogwira ndi chogwirira. Ndipo ife tilibe zinthu zimenezo. Ife siti kusowa zimenezo. Khristu ali moyo, iye ali mwa ife, osati msomali wina kapena chidutswa cha mtanda kapena chidutswa cha fupa kapena china chake. Iye ndi Mulungu wa moyo, akukhala mwa ife tsopano, akudzionetsera yekha. Ife tili ndi nkhani imodzi yokha ya chikumbutso, ndiyo mgonero wa Ambuye, chikumbutso cha imfa yake. Koma tikakamba zokhudza Khristu mwini wake, iye ali ndi ife, ndipo ali mwa ife, ndipo ndicho chinthu chimene ife tikufuna kukupiza ulemerero wa Mzimu Woyera ku dziko lapansi, kukupiza iwo mpaka kuwala kuzime. Chabwino. Tsopano chotero inu mwaona, ife tinatenga mbali ina imene ya nsewu. Inu mukudziwa nthawi zonse ndimayesera kukhala ichi, ndipo Ambuye wathu akhala kundiululira ine. Pali mapeto amodzi ndi mapeto enanso, koma pakatikati pa nsewu pali choonadi. Kodi inu munazindikira Yesaya pamene iye ananena kuti padzakhala nsewu waukulu, Yesaya 35. Ndipo inu mukukumbukira momwe abale athu ofunika achinazarini ankakonda kuimbira nyimbo ija. Inu mukudziwa nsewu waukulu wachiyero, nsewu waukulu wachiyero. Tsopano ngati mungawerenge Bible lanu molondola, ilo silimati nsewu waukulu wachiyero, ilo linati padzakhala nsewu waukulu ndi kanjira, ndipo udzachedwa osati nsewu waukulu wachiyero, koma kanjira kachiyero. Ndi mlumikizi amene amamaliza chiganizo chanu. Mukuona? Padzakhala msewu waukulu ndi kanjira, ndipo kazidzachedwa kanjira kachiyero, osati msewu waukulu wachiyero. Mwaona msewu umamangidwa kanjira. Msewu wabwino ukamamangidwa gawo lokwera kwambiri limakhala pakati chifukwa zimapangisa zinyalala zonse kuti zizigwera mbali ziwiri zonse. Ndi zimenezo tu. Pamene munthu abwera kwenikweni kwa Khristu, iye amayika maso ake pa Khristu. Ngati iye akhala wotengeka pang'ono, iye amadzakhala wotentheka. Ngati iye ali wozizira pang'ono, iye amapita mbali inayi ndi kungokhala chabe nkhaka kumbali inayiyo. Mwaona luntha lake. Koma chinthu chenichenicho chimakhala pakatikati pa nsewu ndi mzimu wokwanira mwa inu umakusungani inu kukhala mukutentha ndi kumayenda. Amen. Ndi kumadziwa mokwanira kuti mudzisunge nokha pansi pakumvera kwa mzimu kuti muziyenda monga momwe mzimu kuyendera, osati kufikira kapena osati utapita, basi monga momwe mzimu kuyendera. Mpingo wa Katolika unati vumbulutso linali Petro. Mpingo wa Protestant unati anali Khristu. Koma Bible limaphunzitsa linali vumbulutso limene iye anampatsa, Mulungu anamupatsa iye la Khristu. Inu ndi Khristu, mwana wa Mulungu wa moyo. Wodala ndiwe Simoni mwana wa Yona, thupi ndi mwazisi zinaulule izi kwa iwe. Palibe munthu seminari kapena nyumba ya ophunzira usembe chilichonse chinaphunzitsa izo kwa iwe, koma Atate anga amene ali kumwamba aululira izi kwa iwe. Ndiwe Petro, pa thanthwe ili ine ndidzamangapo mpingo wanga, ndipo zipata za Gehena sizidzawulaka iwo. Tsopano tafika pamalo ena pano pamene iwo ali ndi malingaliro awiri osiyana. Tsopano ine ndikhoza kukhala kuti ndikulakwitsa, ngati ndikutero Mulungu andikhululukire ine. Koma nditsutsana ndi a Seventh Day Adventist amene amanena kuti linali tsiku lachisanu ndi chiwiri limene iye anali tsiku la Ambuye. Abale a Seventh Day Advent ndi ambiri ayo amanena kuti linali tsiku la Sabata limene iye anali cha tsiku la Ambuye. Mpingo wa Chikhristu umalicha ilo tsiku la Ambuye la Mulungu tsiku loyamba. Ndipo ife tikuzindikira nthawi zambiri kuti mpingo wa Chikhristu panobe lero anthu a Chiprotestanti amalinena ilo ngati tsiku la Ambuye la Mulungu. Zimenezo si za mamalemba. La Mulungu linali tsiku loyamba la Sabata mu Bible, osati tsiku la Ambuye. Ndipo silinaliso tsiku lachisanu ndi chiwiri Sabata. Izo sizingakhale zotheka kuti ilo likhale limodzi la masiku amenewo, chifukwa zinamutengera Yohane zaka ziwiri kuti alembe chivumbulutso. Linali tsiku lanji limenelo? Padzakhala ochuluka a masiku achisanu ndi chiwiri amenewo ndi masiku oyamba anadutsapo. Baibulo chivumbulutso chinalembedwa kuyambira AD 95 mpaka 96 zaka ziwiri. Linali tsiku la Ambuye. Tsiku la Ambuye ndi lomwe linanena ndipo ndi zomwe zinali. Yohane anatengedwera mu mzimu kupita mu tsiku la Ambuye. Lero ndi tsiku la munthu, koma tsiku la Ambuye lidzafika. Mpaka musi kudutsa malemba ife tipeza kuti iye anali mu tsiku la Ambuye, anagwidwira mu mzimu ndipo anatengedwera kupita ku tsiku la Ambuye. Amen. Uko mkulondola. Mwaona, iye anali mu tsiku la Ambuye. Bible limayankhula za tsiku la Ambuye, ife tifika mu zimenezo mukamphindi pang'ono malemba ambiri. Chinthu choyamba, tsiku la Sabata, monga ife timayankhulira za ilo, tsiku la Sabata sikusunga tsiku lina lake. Ife tilibe lamulo loti tizisunga loweluka ngati Sabata. Ife tilibe lamulo loti tizisunga tsiku loyamba ngati Sabata mu chipangano cha tsopano. Bible linanena mwa Heberi mutu wa 4, ngati Yesu akanawapatsa iwo mpumulo, kodi iye sakanadzayankhula mtsogolo mwake za tsiku lina? Uko mkulondola. Koma pamenepo patsalira mpumulo kapena kusunga kwa Sabata kwa anthu a Mulungu. Pakuti ife amene tinakhulupirira nafenso tinalowa mu mpumulo wake, ife tinasiya ntchito zathu monga Mulungu anachitira kwa zake. Penyani. Oh, Ambuye alemekezeke, ine ndikungomvera bwino kwambiri. Ndapita kutsogolo kwa ine mwini. Zindikirani, mu tsiku la Sabata Mulungu anapanga dziko lapansi mmasiku sikisi, ndipo tsiku lachisanu ndi chiwiri iye analowa mu mpumulo, ndipo sanabwererenso kudzamanga mayiko ena. Kenako iye anapereka ilo kwa anthu ngati chikumbutso, chifukwa simukanatha kulisunga ilo tsopano, chifukwa pamene mukusunga Sabata kuno mbali ina ya dziko lapansi ndi la Mulungu kenanso pamenepo. Mukuona, chotero izo zinaonetsera kuti inali ya anthu malo ndi nthawi ya Israeli, komano pakutsalira kusunga Sabata kwa anthu a Mulungu. Kwa ife amene tinakhulupirira kuti tilowe mu mpumulo wake, ngakhale ntchito ine ndikubwereza Heberi mutu wa 4, ngakhale ntchito zinali zitamalizidwa kuyambira kumaziko a dziko lapansi, pakuti iye anayankhula pamalo ena motere tsiku lachisanu ndi chiwiri. Ndipo kenanso iye anayika padera tsiku lina lake akuti mwa Davide, inu amene mumalemba a Heberi 4. Kenanso iye anayika padera tsiku lina lake akuti mwa Davide, mpaka lero patapita nthawi yayitali, izo zimamveka pamene inu mumva kapena anati pamene mumva mawu ake musaumitse mtima wanu. Pakuti ngati Yesu akanawapatsa iwo mpumulo tsiku, kodi iye sakanayankhula mtsogolo mwake za tsiku lina? Koma pamenepo patsalira mpumulo kapena kusunga kwa Sabata. Mawoti mpumulo, Sabata ndi mawachi lendo kwa ife, amene amatanthauza mpumulo, ndi mawachi Heberi, amene amatanthauza mpumulo tsiku la Sabata, osagwira ntchito kupumula. Pakuti ngati Yesu akana wapatsa iwo mpumulo, kodi Yesu akana yankhula za tsiku lina, koma apo patsalira mpumulo kapena kusunga sabata kwa anthu a Mulungu. Pakuti ife amene talowa mu mpumulo wake timasiya kuchoka kuzathu ntchito monga Mulungu anachitira kuchoka kuzake. Ife sitimabwereranso ku izo tsiku lotsatira la sabata ndikuyambiranso izo, ife talowa mu mpumulo. Yesu poyankhula pa madalitso iye anati, munawamva iwo akunena nthawi yakale, iwe usaphe ayi. Ine ndinena kwa inu, aliyense amene ankwira mʼbale wake popanda chifukwa wamupha kale. Inu munamvapo akuti iwe anthawi yakale, iwe usachite chigololo, limenelo ndi lamulo. Koma ine ndinena kwa inu, aliyense amene ayangʼana pa mkazi ndipo nkumusiya iye wachita naye kale chigololo mu mtima mwake. Nkulondola uko? Chotelo zonse za zinthu izi zinali zikumbutso, zizindikiro chabe, zodabwitsa, kuyembekezera nthawi yeniyeniyo kuti idzabwere. Tsopano pamene Yesu anatsiriza zimenezo, Mateyu 11, madalitso. Iye anati, idzani kwa ine, inu nonse amene muli othodwa, otopa, ndi olemedwa, ndipo ine ndidzakupasani inu mpumulo ku miyoyo yanu. Tengani goli langa pa ine, ndipo phunzirani kwa ine, chifukwa ndine wofatsa ndi wodzichepetsa. Mkulondola uko, idzani kwa ine, inu nonse amene muli othodwa ndi olemedwa, ndipo ine ndidzakupasani inu mpumulo ku solo yanu. Ngati mwagwira ntchito tsiku limodzi, masiku khumi, zaka zisanu, zaka 35, zaka 50, zaka 90, ndipo mwatopa ndi kufoka, bwerani kwa ine, ine ndidzakupatsani inu mpumulo, ine ndidzachotsa katundu yense wa tchimo pa inu, ndikudzalowa mwa inu, ndikudzakupatsani inu mpumulo wangwiro, ndikukhutitsidwa. Tsopano, kodi mpumulo umenewo ndi chiyani? Mulole tiyeni tingokhazikitsa izi pang'ono pokha, tione chimene icho chili. Ena aiwa anati, bwanji, inu mupite mukajoine mpingo, ayi, mulembe dzina lanu mubuku, ayi, chabu ino mtundu wina waka ubatizo wa mmadzi, ayi, tiyeni tingokhazikitsa izo ndikuona chimene izo zili. Kodi inu mungakonde kuti muchite zimenezo pomwe pano pamene ife tikudikirira. Ife tiona kumene Yohana anapita, kuti ndi mtundu wanji watsiku limene yana apitako. Pamene Yesu anafa pa dziko lapansi ndipo ntchito yake nkutha, iye anakalowa kwina kwake. Tsopano tiyeni tibwerere ku Yesaya mutu wa 28 ndi ndima ya 8. Ine ndikukhulupirira ndi pamenepo tsopano. Yesaya 28:8. Ndipo tiyeni tiwerenge Yesaya 28, nenera kuyankhula zaka 712 izo zisanachitike. Tsopano ndi angati amene akufuna kuti adziwe chimene sabata loona lili, mpumulo loona uli. Ndi izi apa. Tsopano apa ndi pamene mneneri anayankhula izo, ndipo ndikuonetsa pamene zinakwaniritsidwa. Penyani, Yesaya 28:8, pakuti onse mnenera kulosera za masiku ano, pakuti magome onse adzaza ndi masanzi ndi zonyasa, anthu kumadya mgonero amene amasuta ndi kumwa ndi kumachita mabodza ndi kuba, chotero kuti palibe maloyera. Ndani amene yadza muphunzitse chidziwitso? Ndani amene munga muphunzitse chidziwitso lero? Ndi angati amene anamumvetsera Billy Graham lero. Unali ulaliki wabwino umene yamalalikira momwe anthu angakhulupirire bodza ndi kumangokhalabe mubodza limenero ndipo ngakhale kumadzilungamitsa okha ndi kumaganiza kuti akuchita zabwino. Anthu amba a Chiamerika iye anati ndikumati sefa ya munthu wanzeru ndi ndudu ya munthu osuta. Kumatenga limodzi la mabodza anjelekezi ndipo m'malo mupanga iye kukhala wopusa chilichonse chimene iye ali posuta chinthu choterocho ndiko kuyesetsa kumupanga iye kukhala munthu wanzeru. Iye ndi wopusa ngakhale kuti azisuta iyo. Pamene iyo ndiyo dzadza ndi imfa ndi kansa ndi china chilichonse ndipo komabe iye amausutira iwo kutsikira mmapapo ake. Iye ndi wopusa osatia sefa ya munthu wanzeru ndipo palibe chinthu choterocho. Munthu wanzeru samagwiritsa ntchito zinthuzo. Palibepo moyo pokhapokha iwo utakhala mu Hotel 92 kapena china chake chonga zimenezo. Palibepo moyo kunja kwa Khristu umenewo ndiwo moyo woona weniweni. Nchiyani chimamapangitsa amuna ndi akazi kumwa zinthu zimenezo? Chifukwa iwo akuyesetsa kuti akhutitse ludzu limenelo mmenemo limene Mulungu anayika mmenemo kuti azimuchitira ludzu iye. Ndipo iwo akuyesetsa kukhutitsa izo ndi zinthu za mdziko. Ndipo ndicho chifukwa chimene tili ndi zinthu zimenezo. Ndi chifukwa chake anthu amachita monga chomwecho. Chifukwa iwo akuyesetsa kuthetsa ludzu limenelo limene lili mwa iwo la Mulungu ndipo njelekeza kuwapatsa iwo imfa m'malo mwa moyo. Magome onse adzadza ndi masanzi atsogolera mipingo. China chilichonse amalankhula za izo, palibe vuto kumakhala ndi chisangalalo choyera chaching'ono, palibe chinthu ngati chimenecho. Ndani adzaphunzitse chidziwitso? Ndipo kwa ndani iye ati adzamupange kumvetsa chiphunzitso? Iwo amene aletsedwa kuyamwa mkaka ndi kuchotsedwa pa mabere. Tsopano ife sitiliso makanda. Pakuti langizo liyenera kukhala pa langizo, lamulo pa lamulo, nzere pa nzere, nzere pa nzere, apa pang'ono ndi apo pang'ono. Pakuti ndi milomo ya chibwibwi ndi malilime ena iye adzayankhula ndi anthu awa. Kwa amene iye anati Iyi ndi chiyani kusunga sabata mpumulo mmene munga pangitse olema bwerani kwa ine nonse olema ndotodwa anga pangitse ofoka kuti apumule ndipo uku ndiko kutsitsimutsa komabe iwo sana mvere kodi zimenezo zinachitika liti zaka 712 mtsogolo pamene pa tsiku la Pentecoste milomo ya chibwibwi inadzakhala pa anthu ndipo iwo onse anadzazidwa ndi mzimu woyera ndipo anayamba kuyankhula ndi malilime ena ndipo mzimu woyera unatenga miyoyo yawo ndipo unaletsa zinthu zawo za chidziko kenako iwo analowa mu mpumulo ndi Khristu Paulo anati mwa Heberi mutu afolo ife amene talowa mu mpumulo wake tapuma ku ntchito zonse za dziko lapansi monga Mulungu anachitira pa tsiku la kulenga kwake iye analowa mu mpumulo wake ndipo ife timalowa ndiye ntchito zathu zapadziko zikatha pamenepo ndi pamene pali sabata lanu lenileni loona chotero Paulo ananyamulidwa ndipo analowa mu mzimu wa sabata umenewo ndipo anasamutsidwa ndi mzimu woyera njira yose mpaka tsiku la Ambuye nchifukwa chiyani timakhala ndi nkhondo nchifukwa chiyani timakhala ndi mavuto nchifukwa chiyani fuko limalimbana ndi fuko Yesu anabwera kalonga wa moyo ndipo iwo anamupha iye Muma sabata ngapo kapena ngakhale pakali pano pali mphalapala ndi Santa Claus ndi babelu ndi mitundu yonse ya zinthu itakolekedwa umene uli mwambo wachikunja ndi nkhani ya mpingo wa katolika anthu kumalipira mitengo ya ikulu ndi kumasinthana mphatso ndi zinthu monga choncho chikunja Christmas ndi tsiku lopembedza ndipo tili pomwepo Khristu sana abadwe pa tsiku la 25 la December ndiponso iye sakanatero ngati munakhalapo ku Yudea mapiri amakhala odzaza ndi chipale moyipirapo kuposa momwe zimakhalira kuno anabadwa mu Epulo pamene chilengedwe chonse chimatulukira tsopano koma ndi mwambo wawo ndipo bwanji chifukwa chiyani ife timachita zinthu zimenezo chifukwa timatsatira miyambo ya anthu m'malo mwa malamulo a Mulungu iwo china chake chonga chimenecho sichingakhale chofunikira koma iwo anangopanga tsiku la malonda kuchokera mwa ilo ndi chamanya chochititsa manyazi kuti iwo azichita zinthu ngati zimenezo mwambo wachikunja kodi ndiliti limene Santa Claus anakhalapo ndi chochita ndi Yesu ndiliti limene kalulu wa Easter kapena nkhuku kapena itapakidwa mangamanga ndi mtundu wina wa utoto kapena china chake kapena mtundu wina wa kalulu woyera kuti angakhale ndi chochita ndi chiukitsiro cha Yesu Khristu kodi inu simukuona momwe dziko la malonda ndi chifukwa chake iwo amagulitsa mabuku awo agwedemula ndi zithunzi zonyasa ndi zovunda ndi zinthu monga zimenezo ndi chifukwa chakuti chikhalidwe cha anthuwo chimakhumbira za nkhutu zoterozo ndi chifukwa chakuti pali china chake cholakwika mu mtima iwo sanalowepo konse mu mpumulo umenewo ndi Mulungu ndi kusiya zinthu izi pamene iwo abwera mwa icho ndi kulandira mzimu woyera ndiye kuti athana nalo dziko lapansi ndi zinthu za mdziko Mulungu anamusamutsira iye sindikukhulupirira kuti iye anatengedwa monga Paulo tsopano kukwera kupita mmiyamba mwachitatu ndipo nkukaonako zinthu chabwino mzimu woyera wofunikira unachita masabata angapo apitawo pano unandilola ine ndione mwakuyankhula kwina ine ndi mayiwo pa imfa ndipo mzimu woyera unanditengerako ine ndipo unakandisonyeza ine chimene icho chinali inu munaumva umboniwo kenako pamene ine ndinadzabwerera ndiye imfa mbola yako ili kuti ndinasamutsidwa kuti ndikaone chimene chinali kuseri kwa katani iye anandilola ine kuti ndibwerere kudzakuuzani inu kuti kuseri kumeneko ife si mizukwa ndi mizimu ife timakakhala amuna ndi akazi achinyamata osafa konse osadwala konse basi kuseri kwa chophimba imfa singachiteso chilichonse kwa inu kuposa kukukokerani inu kumalo amenewo tsopano Yohane anasamutsidwa kuchokera kuchisumbu cha Patimo mu mzimu kupita mu tsiku la Ambuye lino ndi tsiku la munthu anthu akumenyana koma tsiku la Ambuye lidzabwera pamene maufumu awa adzakhala maufumu a Ambuye wathu ndi a Khristu wake zikadzatero padzakhala zakachikwi zopambana tsiku la Ambuye tsiku la kudza kwake chiweruzo chake limenelo lidzakhala tsiku la Ambuye lero ndi tsiku la anthu ndipo nchifukwa chimene iwo amakukankhani kankhani ndi kumachita nanu zimene iwo akufuna kuchita koma idzakhalapo nthawi amakutchaninu iwo amakutchaninu tsopano woyera wodzigudubuza ndi wotentheka koma idzafikapo nthawi mwaona imene iwo sadzachita zimenezo iwo adzafuula ndi kusisima ndi kudzagwa pa mapazi anu Bible linati mu Malaki 4 inu muzidzayenda ngakhale pa mapulusa iwo atatha kuochedwa osawasira iwo muzu kapena nthambi ndizo ndendende zomwe Bible limanena olungama adzayenda pa mapulusa awo oyipa ndizo ndendende sidzawasira muzu kapena nthambi palibe choti adzabwererenso ndipo iwo adzathedwa tsopano ili ndi tsiku la munthu zochita za munthu ntchito za munthu mpingo wa munthu malingaliro a munthu koma tsiku la Ambuye likubwera Sopano iye anali munzimu pa tsiku la Ambuye. Chabwino. Ndipo chinthu choyambira chimene iye anachimva pamene anali munzimu pa tsiku la Ambuye. Sopano ife tili pa ndime ya 10. Mu mzimu pa tsiku la Ambuye ndipo iye anamva liwu longa lipenga. Tiyeni tisadutse fanizo limodzi tsopano. Ngati tikuyenera kudzalitenga ilo mawa, ife tikhoza kudzalitenga ilo. Wina wake azingoyangana wochi kuti nthawi isanditere. Chabwino, tsopano ndinali munzimu pa tsiku la Ambuye. Tsopano kumbukirani, chinthu choyambira chimene inu muyenera kuchita ndi chani? Kulowa munzimu. Kodi mavumbulusa adzabwera bwanji kwa inu? Lowani munzimu. Inu mudzalandira bwanji mzimu woyera? Lowani munzimu. Lowani munzimu. Pamene inu munali wochimwa ndipo mukapita koka vina, inu munkalo wa munzimu umenewo. Oh mai, mumayamba kuomba manja, ndikugwedeza mapazi anu, ndikumasangalala, ndikuponyera chipewa chanu pansi, ndikumayendayenda, kumachita mopusa. Inu munkakhala mu mzimu wa zimenezo. Kodi inu mungalingalire munthu anali wovina kupita koka vina ndikuti chabwino, ndipo inu nonse mukukhala ndi nthawi yabwino ine ndikuganiza. Oh iwa ngati iwe maluwa apa koma choka pano. Mukuona? Kupita kumasewera mpira wina wake nkumugwetsa yemwe amakhala ndi liwiro kapena china chake chinzake nkukhala ndikumangoyang'ana ndikuti chabwino ndikuganiza zimenezo ndi zabwino. Ayi, inu simungakhale wokonda mpira, simungakhale weniweni, simungakhale mu mzimu wa mpira. Pamene wina wake amugwetsa waliwiro iwe umayimirira ndikudzafula. Mai, wapambana kugwetsera pansi chipewa cha wina wake kuchokera pamutu pake monga choncho nkusakhalapo wina wonena mau za izo. Ndiye mu mpingo mukalowa mu mzimu mumadzuka ndikufuula ulemerero haleluya ambuye alemekezeke. Wina wake nkutembenuka nkuti woyera wodzigudubuza o mbale udu.
If we're holy rollers because we do that,
ine ndikufusani inu funso ngati ndife woyera odzigudubuza chifukwa timachita zimenezo ndiye iwowo ndi osayera odzigudubuza kunja kumeneko. Ine kuli bwino ndikhale woyera odzigudubuza sitoncho inu kuposa kukhala osayerayo. Mai ndithudi osayera odzigudubuza. Tsopano iye anali mu mzimu, iye analowa mu mzimu kenako zinthu zinayamba kuchitika. Ndiyeno pamene iye analowa mmenemo iye anamva lipenga. Tsopano lipenga nthawi zonse limalengeza kufika kwa china chake. Monga mukamabwera a mfumu ikuyandikira iwe amaliza lipenga. Pamene Yesu azidzayandikira iye adzaliza lipenga. Mkulondola uko pamene Yosefa amapita iwe ankaliza lipenga. Ndipo tsopano china chake chikubwera, Yohana analowa mu mzimu ndipo anamva lipenga. Iye anamva lipenga. Ndipo anapotoloka kuti ayang'ane chimene chinali kumbuyo kwake pamene iye anamva lipengalo. Iye atalowa mu mzimu. Mwina maka anali kuvina akulumpha akuthamanga kuzungulira pa chisumbucho. Iye anali ndi nthawi yabwino. Iye anali mu mzimu. Chotero ndipo iye zimenezo zikhoza kumveka mosinjirira. Koma ine sindikutanthauza izo mwa njira imeneyo. Mwaona? Iye akanakhoza ndizo chabwino. Iye mwina maka ankachita zimenezo. Ine ndikukhulupirira kuti anali ndi nthawi yabwino mu mzimu akumango yamika Mulungu chifukwa izo ndi ndendende zomwe zinadzachitika pamene mzimu unadzagwa pa iwo pa nthawi yoyamba. Pamene mzimu woyera unadzagwa pa iwo, iwo anadza ndima ngati amuna ndi akazi oledzera ndipo anachita ngati iwo anali ataledzera ndikumango bwebweta ndikumayitana kumapitirirabe monga chomwecho mpaka anthu anati anthu awakhuta vinyo watsopano. Umo ndi momwe iwo anachitira nthawi yoyamba. Totero mzimu unadzabweranso iye mwina mwake anachita mwa njira yomweyo. Mukuona? Palibe chatsopano za ichi. Chinthu ichi ndi chipembedzo cha nthawi yakale. Eya. Mu mzimu pa tsiku la Ambuye. Tsopano ife tikumva izi. Tsopano chiyani? Tsopano kodi iye ankachita chiyani? Iye anasamutsidwa kuchoka pa chisumbu tsopano mu mzimu kupita ku tsiku la Ambuye. Ndipo mwansanga pamene iye anakafika mu tsiku la Ambuye, iye anamva lipenga. Ndi chiyani ilo? Ndiye kuti wina wake akufika, wankulu akufika, lipenga limamveka, wina wake akubwera. Iye anayang'ana. Haleluya!
Alpha and Omega, the first.
Lipenga, akuti ine ndine Alpha ndi Omega, woyamba ndi otsiriza. Osati kulengeza za munthu wachiwiri kapena wachitatu, koma munthu yekhayo. Ine ndi zonse ziwiri, Alpha ndi Omega. Ndisanakuonetseni inu chilichonse, ine ndikufuna ndikuwuzeni kuti ine ndine ndani. Chachikulu cha mavumbulutso onse ndi umulungu, umulungu wapamwamba wa Ambuye wathu Yesu Khristu. Inu simungafike poyambira, poyamba mpaka inu mutakhulupirira zimenezo. Tulukani, izi ndi zomwe Petro ananena. Lapani ndipo kenako muone umulungu. Mubatizidwe mu dzina la Yesu Khristu kuloza kuchikhulupirira cha machimo ako, ndiye mukatero ndinu okonzeka kupita mu mzimu. Chinthu choyamba inu mukuyenera kudziwa ndi umulungu wa Khristu. Ndine Alpha ndi Omega, ndine wochokera ku A mpaka Z. Palibenso wina ena koma ine. Ine ndinali pachiyambi, ine ndidzakhala pamapeto. Ine ndine iye amene alipo ndipo ali mkudza wamphamvu zonse. Taganizani za zimenezo. Izo ndi zimene lipengalo linanena. Samala Yohane, iwe walowa mu mzimu, china chake chiululidwa kwa iwe. Ndi chiyani chimenecho, kulira kwa lipenga. Chinthu choyamba ndine Alpha ndi Omega. Choyambirira cha mavumbulu zonse. Oh, ochima gwada. Lapa tsopano nthawi sanathe kwambiri. Ndine Alpha ndi Omega. Ndicho chinthu choyambirira chimene iye anamulola iye kuchidziwa, yemwe iye anali. Ndi ndani akuyandikirayu? Kodi uyu ndi mfumu Yesu, mfumu Mulungu, mfumu mzimu woyera? Iye anati ndine zonse za izo. Ndine kuyambira ku A mpaka Z. Ndine chiyambi ndi mapeto. Ndine wachisavundiyo wa muyaya uyo. Patangopita kanthawi pang'ono ife tikumuona iye mu maonekedwe ake ofutukuka pa 7. Penyani chimene iye ali pamenepo. Ine ndine chiyambi ndi mapeto. Ine ndine Alpha ndi Omega, woyamba ndi otsiriza. Ine ndinalipo pasana kale woyamba. Ndipo sipadzakhalanso otsiriza, ine ndidzakhalapobe. Mwakuyankhula kwina, woyamba ndi otsiriza. Ndipo chimene iwe uti uchione ulembe mu buku, ndipo uchitumize kwa mipingo 7 imene ili ku Asia. Ku Efeso, Simuna, Pergamo, Tiatira, Sade, Philadelphia ndi ku Laodikaya. Chabwino, choyamba cha mavumbulutso onse ndi umulungu wapamwamba wa Yesu Khristu. Inu mukuyenera kudziwa kuti iye ndi ndani pamene inu mumva liwu. Chabwino, liwu lomwe lija limene linamveka pa phiri la Sinai. Liwu lomwe lija limene linamveka pa phiri la chiwalitsiro. Mmodzi yemweyo, mmodzi wonga mwana wa munthu. Tsopano penyani mundime yotsatira iyi. Chabwino, ndipo ndinapotoloka mutu 12 tsopano. Ife tisiya mipingo iyi yokha kwa miniti, chifukwa sabata yonse tikubwera pa mipingo iyi. Mwaona, chotero ife tingodutsapo pa iyo. Koma iye anati, izi ine ndikulangiza iwe kuti utumize uthenga uwu umene ine ndikukuonetsa iwe. Ndi ndani? Ndine woyamba ndi wotsiriza. Ndine wapamwamba uyo. Ndine wamphamvu zonse uyo. Ndipo ine ndabwera kuti ndidzakuze iwe kuti ndikukupatsa iwe uthenga wa kwa mipingo isanu ndi iwiri. Ine ndikufuna kuti ulembe iwo ukonzekeletse iwo. Mukuona? Ndipo mipingo isanu ndi iwiri imene ili ku Asia. Tsopano iyo inali mipingo kumeneko nthawi imeneyo ndi chikhalidwe mwa iwo chimene chinkaimira mibado ya mpingo iyi imene inkabwera. Tsopano, ndipo ndinapotoloka kuti ndione liwu limene linkayankhula kwa ine. Ndipo ndikutembenuka ndinaona zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri za golide. Zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri za golide. Tsopano ndi kutanthauzira kwa King James kumene mwina mwake inu muli nalo la Scofield kapena mwina mwake Thompson Chain kapena ena iwo si zolondola pamenepo. Sili manena kuti zoyikapo makandulo, ilo limati zoyikapo nyali. Zoyikapo nyali ine ndikukhulupirira ndiwo mawu olondola okhoza amene ananenedwa mukumasulira koyambirira. Mwaona, mwakuyankhula kwina, zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri izi zinali mipingo isanu ndi iwiri. Iye akudzanena mtsogolo pang'ono mundime ya 20 apa, zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri zimene iwe unaziona ndi mipingo isanu ndi iwiri.
So you see, if it was a candle, it would soon be consumed.
Chotelo inu mwaona, ngati iyo ikanakhala kandulo, ikanatha posakhalitsa, ikanaya akankuta mukanthawi pang'ono chabe. Koma asima kandulo, ndi choyikapo nyali. Ilo likuchipereka icho ngati choyikapo nyali. Potembenuka ndinaona wina ngati mwana wa munthu atayima pakati pa zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri. Tsopano taonani, kandulo ikanatha posachedwa, ikanazima, sipakanakhalaso chilichonse kwa iyo mumaola pang'ono iyo ikanatha. Koma choyikapo nyali chonga ichi. Apa, tieni titenge lemba apa, tieni titenge Zakaria 4:1. Ndiye tikhoza mwina mwake kudzatenga kuchokera kwa Zakaria pamenepo chimene ife tikufuna. Zakaria 4:1. Ndipo ine ndikukhulupira ndiye kuti mwina mwake mwizi ife titha kukokera pamodzi chimene tikuchifuna.
I can't find Zachariah and Zephaniah, can I? All right.
Ine ndikulephera kumupeza Zakaria mu Zefania. Ndingatero. Chabwino. Bible langa lakale latsala pang'ono kutha. Zakaria 4:1. Mvetserani mwacheru tsopano. Inu mupeza chithunzi chokongola apa. Ndipo ngero nene litsopano basi zaka 519 Kristu asanabwere. Ndipo ngero amene anayankhula ndi ine anadzabweranso ndipo anadzandidzutsa ine monga ngati munthu amene wadzutsidwa kutulo. Tsopano neneri ali mumasompenya. Ndipo iye anati kwa ine, iwe ukuona chiyani? Ndipo ine ndinati, ine ndayang'ana ndipo taonani choyikapo kandulo. Tsopano mawu omwewo ama masuliridwa ngati choyikapo nyali. Chonse cha golide ndi mbale pa pamwamba pake imeneyo inali nyali ndi nyali zake zisanu ndi ziwiri pamenepo ndi mapaipi asanu ndi awiri pa nyali zisanu ndi ziwirizo zimene zili pamwamba pake. Mwaona mibado ya mpingo yomweyo ikubwera. Mukuona ndi mitengo iwiri azitona pambali pake. Tsopano mtundu wanji wa nchiani chimene wankayatsa munyali zimenezo munthawi ya Baibulo. Pala amene akudziwa mafuta, mafuta mtundu wanji, mafuta azitona. Mitengo iwiri azitona ndi chiani chimenecho? Chipangano cha tsopano ndi chakale. Ndi iwiri itaima pambali pake. Umodzi kumbali ya kumanja kwa mbaleyo, ndipo wina mbali ya kumanzere kwake. Ndipo ndinayankha, ndipo ndinayankhula ndi ngero amene amayankhula ndi ine kuti izi ndi chiyani ambuye wanga. Ndipo ngero amene ankayankhula ndi ine anayankha ndipo anati kwa ine, iwe sukudziwa chimene izi zingakhale. Ndipo ine ndinati aya ambuye wanga. Ndipo iye anayankha ndipo anayankhula kwa ine kuti awa ndi mawu a Yehova kwa Zerubabelo akuti osati ndi mphamvu, osati ndi mphamvu, koma ndi mzimu wanga atero Yehova makamu. Iye adzabwezeretsa Yerusalemu. Tsopano, kodi choyikapo kandulo ndi chiyani? Ndi choyikapo nyali. Ndipo zindikirani kukongola kwake. Apa pamene iye anatembenuka, iye anamuona wina uyu ngati mwana wa munthu apa atayima pakati pa zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri za golide, chimene chikutanthauza mibado isanu ndi iwiri ya mpingo imene ili mkudza. Ndipo paipi iliyonse kapena choyikapo nyali chitalumikizidwa ndi mphika wa ukulu wa mafuta. Ndipo mu mafuta awa munatuluka nyali yaing'ono yosaoneka bwino imene inali ndi chingwe mkati mwake chitapachikidwa mafutawo. Ndipo bora iwo anatsanulira mafuta pamwamba pa choyikapocho chomwe chinadzadza tsinde lalikulu ndi nthambi yaikulu. Ndipo iyo inatulukira mutsinde monga chonchi. Ndipo nyali yokhala ndi chingwe cholendewera pansi iyi paipi yolowa mu imapitirirabe kuyaka usana ndi usiku. Inu simunkachita kuti muziyatsa iyo, iyo si nkazima konse. Iwo ankangotsanulira mafuta mu paipi yaikuluyo. Ndipo zoyikapo nyali izi zimene zimatuluka monga chonchi zimakhala ndi nyali zitakhala pamwamba pake. Chingwe cha nyali chimatsikira mkati umu chimatenga moyo wake kuchokera mmenemo. Oh, ndi zosiyana bwanji ndi kandulo, ndi zosiyana bwanji ndi choyikapo nyali ndipo chikukoka mafuta. Tsopano zoyikapo nyalizi, moto umene unali pa zoyikapo nyalizi muchipangano chakale. Iwo akayatsa nyali imodzi, iwo samayatsanso nyali yotsatira ndi moto omwewo umene anali nawo mudzanja lawo. Iwo ankayatsa nyali imodzi, kenako ankayinyamula iyo ndi kuyatsira nyali inayo, kenako nkuyisiya iyo pansi. Ndipo amayatsa nyali iyi, ndipo kenako ankatenga ndi kudzayatsa nyali iyi ndi moto omwewo umene iwo anawuyamba poyambirira. Oh, ndikuyembekeza kuti izo sizikudutsa pamwamba pa mutu wanu. Yesu Khristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse, moto omwewo mzimu woyera umayatsa uli wonse wa mipingo imeneyo kudutsa mibado. Kodi Yesu sana nene mu Yohane woyera 15, ine ndine mpesa, inu ndinu nthambi. Tsopano, iye ndiye mpesa wa ukulu, ife ndi nthambi. Tsopano mpesa sumabala zipatso. Kuti mutha kutenga mtengo wa zipatso zowawa sangati lalanje, ndipo mutha kutenga nthambi kuchokera pa kuchokera chabwino, ine ndinganene mtengo wa mphesa. Ndikugawaniza malo ang'ono mu mtengo wa lalanje, ndikudzayikamo chipatso cha mphesa mmenemo. Icho chimera. Mukapita chapa ndikukatenga nthambi ya mandimu ndikukayika iyo pa mtengo wa lalanje, iyo idzakula. Kapena mutenge makangaza ndipo mutenge iwo, kapena chipatso chowawasa chilichonse, nanchesi kapena manyuma, chilichonse cha zipatso zowawasa zimenezo. Ndikukazika izo mu mtengo uwu, ndipo chiphukira kuchoka pa moyo wa mtengo wa malalanje uwo. Koma sichimabereka malalanje. Iwo udzabala zipatso za mphesa, udzabala matangero, iwo udzabala mandimu, koma ukukhala moyo kuchokera pa moyo wa mphesa weniweniwo. Koma ngati mphesa umenewo ungadzatulutse mphesa wina, nthambi ina, iyo idzakhala ya moyo omwewo umene uli mmenemo, iyo izidzabala malalanje. chifukwa pachiyambi mumuzi wake muli moyo wantengo alalanje koma ina ikoza kumakhala moyo kuchokera mwaiwo bola ngati uli mtundu wachipaso chowawasa koma iwo sunga bereke chipaso choyambirira chifukwa icho sicha pachiyambi umo ndi momwe mpingo ulili iwa ugawaniza mpesawo ndipo amezanitsamo chipresbyteria methodist baptist ndi zina zotero monga choncho iwo kubala chipaso cha baptist chipaso cha presbyteria chipaso cha methodist koma ngati zidati mtengo umenewo ukadzabereka mpesa wina iwo udzakhala mtundu wa mpesa omwewo umene iwo unabweretsa pa tsiku la pentekosite mpesa wa pachiyambi iwo udzayankhula mumalilime ndipo udzakhala ndi mphamvu ndi zizindikiro za khristu woukitsidwa mmenemo chifukwa chiyani chifukwa ukukula kuchokera muchilengedwe chimene iwo unadzalidwamo kwenikweni iwo sunadzalidwe mmenemo iwo wabadwira mmenemo ambuye alemekezeke oh mai sindinaganize za izo nthawi imeneyo mwaona inayi yamezanitsidwamo iwo anawamezanitsa iwo mu mtengomo kuti iwo abale zipatso za mtundu wawo iwo sanatenge ichi iwo sakhulupira icho chifukwa iwo sanayambe adziwapo kalikonse ka izo koma ngati iwo anabadwira mu moyo womwewo umene unachokera mu mtengo umenewo ndicho chinthu chokhacho chimene iwo angabereke ndi moyo watsinde la pachiyambi masinde anyali awa onse amakwanira mu mphika umodzi waukulu chogwirira chachikulu chimodzi ndi zosiyanasiyana 9 kapena zogwira nyali 7 zosiyanasiyana zotuluka kuchokera pa izo ndipo pamene izo zimatero iliyonse ya nyali zimenezo zinali kutunga kuchokera mu mphika waukulu wa moyo wake ndipo kuwala kwake kunali chifukwa chakuti kandulo yake inali tamizidwa mu mbiya yayikuluyi oh ndi chithunzi chokongola bwanji cha imodzi ya nyenyezi zisanu ndi ziwirizo izo zimayimirira zimenezo ndi moyo wake uli pa moto ndi mzimu woyera apa ndipo izo mwachikhulupiriro akuyaka ndi mzimu woyera ndipo moyo wake ndi kandulo kapena osati kandulo koma chingwe chimene chamizidwa mu mzimu woyera mwa khristu ndipo kudzera mu chingwe chimenecho iye akukoka moyo wa mulungu kuti upereke kuwala ku mpingo wake oh ndi chithunzi bwanji cha okhulupirira ona ndi mtundu wanji wakuwala umene iye akupereka kuwala kwa mtundu omwewo kumene kunalipo pamene kandulo yoyamba inayatsidwa pamene mbado wa mpingo woyamba unayamba unali wa efeso paulo mngelo wa mpingo umenewo imodzi ya nyenyezi pali nyenyezi zisanu ndi ziwiri chimene chikutanthauza angelo asanu ndi awiri anthenga sabata ino ndikhoza kutenga lemba ndi mbiri yakale ndikukutsimikizirani inu kuti chilichonse cha izo ndichoona mwa mngelo aliyense ndipo mngelo aliyense anali ndi kuwala komweko uko mkulondola ndiyeno pakati pa mibado iyi mmodzi wa mkulu uyo amene ali mkudza zindikirani tsopano iwo akutunga kuchokera mu mtsuko waukuluwo wa mafuta kuwala moyo wamizidwa mwa khristu inu mwafa ndipo moyo wanu wabisidwa mwa khristu kudutsa kapena wabisidwa mwa mulungu kudzera mwa khristu ndipo mwasindikizidwa ndi mzimu woyera palibe njira iliyonse imene ingakuchotseni inu pamenepo kodi mungachite bwanji zimenezo palibe amene angakusokonezeni inu mapeto a moyo wanu akuyaka ndi mzimu woyera oh akuyaka kupereka kuwala kodi mathero ena a moyo wanu amizidwa kuti mwa khristu inu ndi akufa ndipo mwabisidwa mwa khristu mzimu woyera ukutsekeleza izo pamenepo kuti inu muthe mdyerekezi asakukhudzeni inu amen iye akhoza kusokosera ndi kumapanga phokoso ngakhale imfa imene singakukhudzeni inu oh imfa mbola yako ili kuti chigonjetso chako chili kuti tikuthokoza mulungu amene amatipatsa chigonjetso kudzera mwa ambuye wathu yesu khristu mapeto andimeyi tiyeni tiwerenge iyo ndipo potembenuka ine ndinaona zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri za golide ndipo pakati pa zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri za golide monga mwana wa munthu mai kodi inu munazindikira nyenyezi zoyikapo kandulo nyali kodi izo zikutanthauza chiyani kodi izi zikutanthauza chiyani kuti nyengo imene ife tikukhala moyi ndi nthawi ya usiku makandulo ndi nyali ndi nyenyezi zimatanthauza usiku ndipo kodi nyenyezi imachita chiyani imanyezimiritsa kuwala kwa dzuwa mpaka dzuwa litabwelera lidalitsike dzina la ambuye ndipo mtumiki woona wa mulungu samanyezimiritsa kuwala kothwani makwina tsinde linalofanana mankhusu ena akuyaka iye amanyezimiritsa kuwala kwa golide kwa khristu kwa mpingo kuti iye ali yemweyo ndipo iye ali moyo ndipo iye akuwala pa ine amen kumeneko ndiko kuwala kumene iye amaonetsera nyenyezi imanyezimiritsa kuwala kwa dzuwa mwaona chotero ife tikunyezimiritsa kuwala kwa mwana wa mulungu kumachita chinthu chomwe chomwecho chimene iye ankachita kupereka kuwala kuwala kwa mtundu wanji, kuwala kwa utenga kwa iwo. Tsopano tieni timuone ye mopiti ya pangono, pamene ifeti kutenga ndimeyo nsei ya 13. Ndipo pakati, pamene ipo ndipakati, pazo ikaponyali za golide monga, mwana wa muntu, ata veke doa chovala chofika kumapazi, ndipo ata mangila lamba wa golide pachifua. Tsopano apa pali umboni wina wosonyeza kuti chiphunziro ichi ndi cholondola pokhala kuti ili ndi tsiku la Ambuye. Kodi inu munamuzindikira iye? Iye sanali wansembe pa nthawiyi, komanso iye sanali mfumu. Iye anali woweruza. Zindikirani, wansembe wankulu, pamene ya malowa mmalopa tulika kapena kulowa kukatumikira kumsonkhano, iye ankadzimangirira yekha mchiuno. Kumanga lamba wake mchiuno zinkatanthauza kuti iye amatumikira, sama manga konse iyo papewa pake. Koma apa iye akutulukira akuyenda ndi lamba atamangidwa pamwamba lamba papewa lake, atamangira pachifuwa. Pachifuwa ndi lamba wa golide atamangira mwamba. Ndi chiyani chimenecho? Woyimira mlandu, woweruza. Woweruza atavala lamba wake papewa, atadzimanga apa, osati musi ngati wansembe, maona, izo zikuonetsera kuti iye sanali munsembe wake tsopano. Yohana anapita njira yonse mpaka anakalowa mu tsiku la Ambuye, ndipo anamuona iye akubwera ngati woweruza.
Let's read St. John 5:22 right quick. We'll see whether it's a judge or not.
Kodi inu mukukhulupirira kuti iye ndi woweruza? Tiyeni tiwerenge Yohane Woyera 5:22 mofulumira. Tiona ngati iye ali woweruza kapena ayi. Yohane Woyera 5:22. Pakuti Atate saweruza munthu aliyense, koma wapereka kuweruza konse kwa Mwana. Mkulondola uko, iye ndi woweruza, woweruza wapamwamba. Ndipo Yohane akuonetsa kuti iye sanali mu tsiku la uneneli wake ngati mneneli, komanso iye sanali wodziwika mu masiku a ufumu wake, koma iye anali mu tsiku la Ambuye ngati woweruza. Tsopano ndi angata kudziwa kuti wansembe atakhala ndi lamba wake, chingwe chake mchuno mwake chimatanthauza kuti anali akugwira ntchito. Aliyense amene amalenga zipangano, amene amadziwa chipangano chakale amadziwa zimenezo. Pamene wansembe wamanga mchuno mozungulira apa, iye amakhala mu utumiki. Iye ndi wantchito. Koma iye anali atadzimangira mwamba umu woweruza. Tiyeni tiwerenge patsogolo pang'ono. Lamba wa golide anali pachifuwa uko mkulondola, pamwamba kuzungulira apa, iye anali woweruza. Tsopano ife tiwerenga ulemerero wofutukuka pasanu ndi pawiri wa umunthu wake. Oh my, izi zimandipangitsa kuti ndifule ndisanafike kwa izo. Zindikirani, oh, ichi ndi chinthu chodabwitsa chotero. Ingomvetserani, ndi mutu wake. Tsopano penyani, iye ndi zinthu zisanu ndi ziwiri apa iye akutchula. Mutu wake, tsitsi lake, maso ake, mapazi ake, liwu lake. Zinthu zisanu ndi ziwiri zimene iye akuzinena apa, ulemerero wofutukuka pasanu ndi pawiri wa Yesu Khristu. Ndiloleni ine ndiwerenge izo. Mutu wake ndi tsitsi lake linali loyera ngati ubweya, woyera ngati chipale. Maso ake anali amalawi amoto. Mapazi ake ngati mkuwa wabwino, ngati kuti wawotchedwa mu ng'anjo. Ndipo mawu ake mkokomo wa madzambiri. Ndipo iye anali ndi nyenyezi zisanu ndi ziwiri mu dzanja lake la manja. Ndipo kuchokera mkamwa mwake mukutuluka lupanga la kuthwa konse konse. Ndipo nkhope yake inali ngati dzuwa likuwala mu mphamvu yake. Ndi masomphenya bwanji. Kodi anaona chiyani apa? Mwana wa Mulungu wa ulemerero ndi chizindikiro. Tsopano tieni tingokhala wokonzeka tsopano. Oh my, ndimaganiza kuti anali 9 ndi 8 okha. Ine sindinayambebe. Chabwino, zimenezo ndi zabwino. Tsopano pepana abale awayimirira, zikundipangitsa ine wamanjenje kuwaona iwo atayimirira. Inu mwaona, chifukwa ine ndikudziwa kuti miyendo yawo ikupweteka. Ngati ndikanangokhala ndi njira iliyonse abale, ya chilichonse chimene ndikanachita, ine ndithudi ndikanachichita icho. Tsopano ine ndikufuna kuti inu mumvetse ichi kwambiri, ndipo muyime kanthawi pang'ono, ndipo Mulungu akupatseni mphotho kwambiri, ndilo pemphero langa. Tsopano zindikirani, chinthu choyamba tsopano ife tikuzindikira, mutu wake ndi tsitsi lake zinali zoyera ngati ubweya. Mutu wake ndi tsitsi lake zinali zoyera ngati ubweya. Tsopano izo sizitanthauza kuti iye anali wokalamba amene anachita izi. Icho sichinali chifukwa chake. Iye sanali wokalamba kuti achite izi. Iye anali zinali chifukwa cha ukatswiri wake ndi chomuyenereza ndi nzeru zake. Chifukwa iye ndi wamuyaya. Ndipo wamuyaya sangakalambe. Inu mukumvetsa tieni titsegule koyamba ndipo ifeti mujambula iye apa monga chonchi ndipo tipeza chimene iye ali tsopano tieni titsegule ku Daniel 7:9 kwa miniti chabe inu mukuona chithunzi chomwechomwecho mu Daniel pamene iye akubwera ngati kuno kunthawi ya amakedzana ndipo pafupifupi aliyense wophunzira Bible amadziwa bwinobwino kumene ife talunjika pakali pano Daniel 7 ndi ndime ya 9 ine ndiyambira pa 8 ndipo ine ndinapenyetsetsa nyanga ndipo taonani pamenepo panabwera nyanga ina yaing'ono patsogolo pake panali zitatu za nyanga zoyambazi zinazulidwa ndi mizu yake ndipo taonani mu nyanga iyi munali maso ngati munthu ndi pakamwa poyankhula zinthu zazikulu ndipo ndinayang'ana mpaka mipando yachifumu itaponyedwa pansi tsopano mvetserani mwatcheru tsopano kodi mukukhoza kundimva ine kumbuyoko bwinobwino nenani amen ngati mungathe ine ndinamufunsa mkazi wanga kumbuyoko ndikuganiza kuti choyankhulira ichi apa ndi icho ndi chamoyo kwambiri apa sichoncho tsopano ine ndikufula kwambiri ndikuganiza mu ichi chabwino tsopano Daniel 7:9 ndipo ndinayang'ana mpaka mipando yachifumu inaponyedwa pansi ndipo wamakedzana anakhala pansi pamene zovala zake zinali zoyera ngati chipale ndipo tsitsira pamutu pake linali ngati ubweya weniweni wamasiku amakedzana mpando wake wachifumu unali ngati lawi la moto ndipo magudumu ake anali moto oyaka ndi moto mitsinje ya moto inaperekedwa ndi kutuluka pamaso pake ndipo masauzande anatumikira kwa iye ndi teni kuchulukitsa ka 10,000 anayima pamaso pake ndipo chiweruzo chinakhazikitsidwa ndipo mabuku anatsegulidwa tsitsi loyera zonse aliyense amadziwa kuti amenewo ndiwo oweruza akale mmasiku akale monga oweruza achingerezi ankakonda kuvala wigi yoyera ndi angati akukumbukira zimenezo oweruza akale ankavala wigi yoyera chifukwa anali ndipo apa iye ali kuonetseranso kuti Yohane ali pa tsiku la Ambuye iye anamuona iye ngati woweruza amen osati ngati wansembe osati ngati mfumu osati ngati mneneri koma ngati woweruza atate ndi Yohane woyera 5:22 anapereka chiweruzo chonse kwa iye ndipo iye ndi woweruza tsopano wabwera kudzaweruza mafuko kwa tsiku limenelo pamene inu mudzamuona iye monga choncho tsitsi lake linali loyera ngati chipale Daniel anamuona iye akubwera kwa masiku amakedzana muoneni iye akulumikiza ziwirizi pamodzi chabwino ndipo chiweruzo chinakhazikitsidwa ndipo mabuku anatsegulidwa ndipo ndinaona pamenepo chifukwa chaliula aakulu mawu aakulu amene nyanga ayi ndapeza malola kuika sichoncho ine Daniel 7:9 eya ndi ife apa ndipo magudumu ake ndipo mtsinje wa moto unatuluka pamenepo ndikubwera kuchokera iye ndipo makumi amasauzande anabwera ndipo anatumikira kwa iye ndipo ine ndinapenya pamenepo chifukwa chaliula mawu akulu amene nyanga inayankhula ndipo ndinapenya ngakhale mpaka chilombocho chinaphedwa ndipo thupi lake linali litaonongedwa ndipo linaperekedwa ku Malawi oyaka zokhudza zilombo zinazo izo zonse zinali ndi ulamuliro wawo utachotsedwapo ndizo mphamvu zonse za mitundu ndi maufumu zidzagwa komabe miyoyo yawo inatalikitsidwa kwa nyengo ndi nthawi ndipo ine ndinaona mu masomphenya usiku ndipo taonani wina ngati mwana wa munthu akubwera mitambo yakumwamba kodi ife tinamuona yakubwera motani mauno mu ndime ya 3 akubwera mitambo yakumwamba mwana wa munthu mmodzi wonga kwa mwana wa munthu akubwera mitambo yakumwamba ndipo iye anabwera kwa wamasiku amakedzana ndipo iwo anamubweretsa iye pafupi ndi iye ndipo kunaperekedwa kwa iye ulamuliro ndi ulemerero ndi ufumu ndi anthu onse ndi mafuko zinenero zimutumikire iye ulamuliro uwu ndi ulamuliro wosatha umene sudzatha ndipo ufumu wake sudzaonongedwa anabwera kwa masiku amakedzana amene tsitsi lake linali loyera ngati ubweya ndipo Yohana anatembenuka ndipo anamuona wina ngati mwana wa munthu atayima pakati pa zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri za golide ndi tsitsi loyera ngati chipale woweruza osadzimanga mchuno koma atadzimanga mozungulira pachifuwa pamwamba apa woweruza Ndiramba wawaweruza papewa pake Iyana imandi wa golide wangwiro woyera woyengeka Lamba amenana gwira chirungamo chake Chopimba chake Iyana pimbidwa palipose mpaka kumapasi Penyani maonekedwe ofutu kukapasa nundipa wila au muntu wake ndi ulemerero
Now, I'll be the 14th verses.
Sopano, ine ndi kukurupirira ndime ya 14. Tsitsi lake, mutu wake, ndi tsitsi lake, zinali zoyera ngati ubweya, zoyera ngati chipale. Ndipo maso ake anali malawi a moto. Mutu, tsitsi, maso ake anali ngati malawi a moto. Taganizani za zimenezo. Maso ameneo, amene kale anapimbidwa ndi misozi ya umuntu, Sopano asanduka malawi a moto. Munkwiyo iye waima pamenepo ngati woweruza okwiya. Chifukwa chiyani numuna mukana iye. Oh, wochimwa, taganizani za zimenezi. Taganizani za zimenezi membala wofunda wa mpingo. Taganizani za zimenezi Katolika Baptist Presbyteria Pentecostite. Taganizani za zimenezi a Katolika. Na mwali wanu Maria ankaine ya kupita mpaka pa Pentecostite ndi kukala ndira nzimu yera, ndi kudzandima, ndi kumachita ngati nkazi woledzera. Amake kumene a Khristu ankaine ya kupeza zimenezo asana loledwe kupita kumwamba. Koda akazi inu mudzapita bwanji kumeneko mochepera muli monse kuposa pamenepo. Taganizani za zimenezo. Amuna, aliyense wa inu. Tsitsi lake ndi maso ake nthawina anachita khungu ndi misozi ya umuntu komabe ine ndikufuna kuti inu muone china chake chokhudza maso amenewo pamene yadali akadali pa dziko lapansi iwo anachita ndima ndi misozi ngati munthu pakuti iye anafula pa mandala zalo kulondola atadzadza ndi chifundo umuntu wake iye anavekedwa iye anali mulungu atavekedwa mu umuntu kuti adzachotse tchimo Komabe kumbuyo kwa umuntu umenewo Iye anali ndi china chake kumbuyo kwake chimene chinkakhoza kuyangana pansi mu mtima wa munthu ndi kudziwa zonse za iye Bwanji panali china chake kumbuyo kwake Komabe iye anali atavala nofu wachivundi Koma iwo sanadziwe kuti anali ndani Ngati inu simukukhulupirira Iye anati kuti ine ndi iye inu mudzafa mmachimo anu Uko mkulondola Ngati ine sindi kuchita ntchito za Atate anga ndiye musandikhulupirire ine koma ngati ine ndi kuchita ntchito za Atate wanga ndiye mukhulupirire ntchitozo ngati simukundikhulupirira ine oh momwe yankayesetsera kufikitsa uthenga kwa iwo vumbulutso amakhoza kuyangana pasi mu mtima wa munthu nkudziwa zonse za iye momwe ine ndimaganizira za zimenezo Maso ameneo amene nthawi ina anapyoza kudutsa mapiri anayangana pa nkhope ya mazunzo ndipo amakhoza kulira ngati munthu komabe amakhoza kutenga mzimu wa Mulungu kuseri kwa masompenya a munthu kumeneko ndi kupenya zinthu zonse zinthu zimenezo zimene zinalipo ndi zinthu zimene zinkabwera kuneneratu chimaliziro kuyambira pachiyambi ndicho chifukwa chakuti Mulungu anali kumbuyo kwa maso a munthu ameneo Lolani Mulungu alowe moyo wanu ndi kukulamulirani inu ndipo iye adzakuonetsani inu zinthu zimene zikubwera pakuti simukhalanso inu pamenepo ndi mzimu woyera moyo wanu kumbuyo uko ukuyang'ana kudutsira maso achivundi awo kuti atenge zinthu Oh, ulemerero kwa Mulungu ine ndidzatsanulira cha mzimu wanga pathupi lonse ndipo ana anu amuna ndi akazi adzanenera anyamatano adzaona masompenya akulu anu adzalota maloto Haleluya, tawi zina ya maenera kuti akugonetseni inu kuti ya koze kuyangana kudzera mwa inu. Koma nditudi ya dzakuonetseni inu ntawi zambiri. Anyamata anu adzaona masompenya, akulu anu adzalota maloto, adzakazi anga ndi antchito akazi ndi dzatsanulira mzimu anga, osati pa madikoni anga ndi azibusa ndi pa anga, pa aliyense amene angafune, pa thupi lililonse, ine ndidzatsanulira mzimu anga. Inu mukudabwa chifukwa chimene ndimafuulira izi, koma izo zikubwera mu mibado ya mpingo iyi. Oh, hapo iya anali, maso ameneo. Ndipo kumbukirani tsiku lina, maso ameneo amene anapimbidwa misozi, maso ameneo adzaima pachiweruzo. Sopano, iwa alingati malawi a moto, akuthamanga uku ndi uko, kudutsa pa dziko lonse lapansi, ndipo palibe chimene chimachitika kupatula chimene yakudziwa. Oh my, zinalembedwa. Kuthamanga uku ndi uko pa dziko lapansi, kumaona mayendedwe aliwonse, kumazindikira lingaliro lililonse, kudziwa chilichonse chimene mukuchita, zolinga za mtima, chimene mukufuna kuchita, iye amadziwa zonse za izo. Iye amadziwa ngati inu mumamukonda iye, iye amadziwa ngati zolinga zanu zili zolondola, kuti muzimutumikira iye, iye amadziwa zonse za izo. Ndipo zidzakhala bwanji inu mukadzaima tsiku limenelo, pamene tchimo lililonse lidzakhale poonekera pamaso pa iye. Ndipo iye akuima pamenepo pa mpando wachifumu woyera wachiweruzo. Mulungu ndipulumutseni ine kumalo amenewo. Sindikufuna kuti ndidzaone zimenezo. Pamene Mulungu wokuya dzatulukira kumeneko ndi moto kuthwani mamaso mwake. Ndi chilungamo tsitsiro yera pamutu pake. Monga choncho ndi maso ake akuthwani ndi moto amene amadziwa malingaliro aliwonse a mtima wanu. Ndi chilichonse chimene munkafuna kuchita. Ndibiseni ine muthanthwe la mibado long'ambikira ine. Munthu wachikulireyo ankakonda kuimba pamene dziko lapansi likuyaka moto mudzaime pambali panga mudzaime pafupi ndi ine ndipo mulole chifuwa chanu chikhale mtsamiro wanga mundibise ine umowo muthanthwe la mibado Mulungu ine sindikufuna chiweruzo chanu ine sindikufuna wanu chimene ine ndikufuna ndi chifundo chanu Ambuye ndipatseni ine chifundo chanu osati chilungamo chanu Mungu ndipatsa ine chifundo chanu osati malamulo anu osati chilichonse Mungu ndipatsa ine chifundo Ambuye ndizo zonse zimene ndingathe kuchonderera palibe chilichonse mmanja mwanga chimene ndikubweretsa sindine wabwino palibe mbili kokha pa mtanda wanu ndikumamatira Ambuye ndizo zonse zimene ine ndikuzidziwa wina anabwera kudzatenga malo anga onani maonekedwe ake ofutukuka pasanu ndi pawiri tsopano au munthu wake ndipo muona icho chimene iye anachita mutu wake unali woyera ngati chipale ngati ubweya tsitsi loyera ndipo maso ake anali ngati tieni tione mutu wake unali woyera ngati chipale ndipo maso ake anali malawi a moto ndipo mapazi ake anali ngati mkuwa woyengeka monga wochedwa mung'anjo Enyani tsopano ife tangozindikira kumene pamene yana pimbidwa inu mukudziwa tsopano penyani mutu wake maso ake tsopano yakutsikira kumapazi ake ngati mkuwa penyani kusiyana kwa chithunzi chimene Yohana anaona cha Yesu ndi chimene Daniel anaona cha ufumu wapa dziko lapansi mutu wa golide ndi zina zotero Tayang'anani pa chimene ichi chinali apa kuima pamenepo mkuwa kodi mkuwa umayankhula chiyani mkuwa umayankhula za chiweruzo chiweruzo cha umulungu zimaonetsera kuti cholinga chake chonse chikubwera pa dziko lapansi pano ngati mulungu kuti adzapangidwe kukhala thupi ndipo iye anatifera ife ndipo anatenga ziweruzo za mulungu chiweruzo cha umulungu ndipo walandira ufumu umene uli mkuwa ndipo wolimba ndipo sungathe kusunthidwa palibe cholimba kuposa mkuwa ndipo sanapeze kanthu kalikonse kamene kangasinthe izo chiweruzo Mkuwa umayankhula za chiweruzo cha umulungu chimene chaperekedwa tayang'anani pa njoka ya mkuwa mchipululu kodi njoka ya mkuwa ija inkaimira chiyani njokayo inkaimira chimo koma pokhala mkuwa chiweruzo chinadutsa kale pa chimo Tsopano zindikirani komaso masiku a Eliya pamene wana latamuka na Eliya ngati mneneri uluso waung'ono umenewo mbado wa mpingo wa makedzana limodzi la masiku awa ndidzabweretsapo ndikukuonetsani inu kuti Israeli anali ndi mibado isanu ndi iwiri ya mpingo nawonso ndipo inayimirira ndendende ndi iyi ndipo mu mbado wa mpingo wawo mu masiku a Eliya iwo anamuka na iye ndipo panali zaka zitatu ndi miyezi sikisi kunalibe mvula ndipo mneneri wa makedzana ananena kuti mu mlengalenga munaoneka ngati mkuwa chiweruzo cha umulungu pa mafuko chifukwa chokana mulungu ndikumumvera Yezebeli Mkuwa umaimiraso chiweruzo cha uzimu pa guwa pamene nsembeyo inkaphedwa guwa la mkuwa inkaphedwa maziko kumene anala mkuwa chiweruzo iye anaponda mopondera mphesa mwa ukali wa mulungu ndipo anatenga chiweruzo chathu pa iye Segulani chivumbulutso 1915 minute chabe tieni tione chimene yanachita chivumbulutso 1915 tieni tiwerenge kamphindi chabe ngati tingaipeze eya tieni tiyambire ndi tieni tione pafupi fupi ndi meya 12 maso ake anali malawi a moto ndipo pamutu pake panali korona a korona ambiri ndipo iye anali ndi dzina litalembedwa limene palibe munthu aliyense ankalidziwa koma iye mwini ndipo iye anavekedwa ndi chovala chovikidwa mmagazi ndipo dzina lake linkatchedwa mawu a mulungu tsopano kumbukirani dzina lake silinali mawu a mulungu dzina lake linkatchedwa chomwecho kugona dzina lake linkatchedwa mawu a mulungu ndipo magulu ankhondo akumwamba magulu ankhondo amene anali akumwamba anamutsatira iye atakwera akavalo oyera atavekedwa musalu ya bafuta yoyera ndi aukhondo ndipo kuchokera mkamwa mwake munatuluka lupanga lakuthwa kuti ndilo iye akanthe nalo fuko ndipo iye adzawalamulira iwo ndi ndodo yachitsulo ndipo iye adzayenda ndi chiyani chimenecho kuyenda mopondera mphesa mwaukali wa mkwiyo wa mulungu wamphamvu zonse Kodi anachita chani mkwiyo wa Mulungu unali pa ife chifukwa chokhala ochimwa kulondola uko palibe amene akanakhoza kudzipulumutsa yekha palibe chimene ife tikanakhoza kuchita ndife tonse obadwira mutchimo okulira mukusayeruzika obwera pa dziko lapansi tikuyankhula mabodza ndipo kodi anachita chani anabwera pa dziko lapansi haleluya ndipo anadzayenda mopondera mompesa mkwiyo wonse wa Mulungu wamphamvu zonse unatsanuliridwa pa iye Ndinu woyenera oh mwana wangosa wa Mulungu chifukwa inu munaphedwa kutengera machimo a dziko lapansi pa iye ndipo iye ananyamula machimo athu kuti Mulungu anatsanulira ukali wa mkwiyo wake pa iye ndipo iye anavulazidwa chifukwa cha zola kwa zathu anatunduzidwa chifukwa cha mphulupulu zathu chilango cha mtendere wathu chinali pa iye ndipo ndi mikwingwirima yake ife tinachiritsidwa palibe munthu amene anafa ngati munthu ameneyo iye anavutika mpaka magazi ndi madzi zinalekanitsidwa muthupi lake ndipo madontho a magazi anatuluka pa mphumi pake iye asanamwalire moponderamo mphesa wa mkwiyo wa ukali wa Mulungu wamphamvu zonse tsiku lina mabaza nkuwa amenewo achilungamo ulemelero pamene iye adzabwera ngati woweruza iye adzaponda wotsutsa khristu ndi adani ake onse haleluya iye adzayenda pa dziko lapansi ndi ndodo yachitsulo mdzanja lake amen Oh, lapa nzanga ochima pamene iwe uli nawo mwaiwo lapa muyesere kuzichotsa zimenezo ndi kuganiza kuti iyo ndi nkhani yaing'ono imene singachitike izo zidzachitika izo sizingachitike kwa ine izo zidzachitika kwa inu mapazi ankuwa anaponda adani ake chifukwa iye anazunzika ndi kuponda moponderamo mphesa mwaukali wa Mulungu kuti alipire machimo athu ndipo kenako ife olakwa osauka mphutsi zomvetsa chisoni monga ife tilili timadzutsa mphuno zathu zazing'ono mmwamba ndikumawerenga mtundu wina wa buku losakhulupirira Mulungu ndikumayesera kuganiza kuti kulibeko Mulungu ndikuti palibe chinthu chonga ichi ndipo chiweruzo sichingabwere iye adzatenga mapazi ankuwa amenewo ndikuphwanya mdani wake iye adzagonjetsa wotsutsa khristu iye adzayitenga mipingo ya chinyengo imeneyo ndipo adzayiponyera iyo mu muyaya kutali kwina kwake mpaka ku moto onyeketsa kumene iye adzawonongedwe ndi kuthedwa ndipo iye adzalamulira pa dziko lapansi iye ndi mpingo wake kwa nthawi zonse ulemelero mutu woyera ngati ubweya chilungamo ukatswiri kudziwa kuyankhula wokwanira nzeru wakale woyera amayankhula za nzeru wokalamba akudziwa chimene yakuchita iye ndi kasupe wa nzeru iye ndi kasupe wakudziwa zinthu iye ndi kasupe wa chinthu chabwino chilichonse chotero iye akuyimiriridwa mwa ichi ngati mwana wa munthu anali atavala tsitsi loyera ili likulendewera pansi Daniel anamuona iye zaka 100 zambiri zaka 700 ndipo anati iye anali wa masiku amakedzana ndipo mmodzi wonga mwana wa munthu anabwera mu mphamvu ndipo analumikizana ndi wa masiku amakedzana uyu ndipo chiweruzo chinakhazikitsidwa Sopano ine ndikungofuna kuti ndikufuseni inu china chake ine ndikuyankhula ndi inu mpingo ofunda anamwali khumi anatuluka kuti akakumane ndi ambuye asanu ayo anali anzeru asanu opusa monga ife tinazitengera mmawa muja mtengo omezanitsidwa Tsopano kumbukirani pamene iwo ankapita kukakumana ndi Mulungu tsopano penyani Bible linati mabuku anatsegulidwa Daniel 7:9 mabuku anatsegulidwa limenelo ndi buku la ochimwa ndipo buku lina linatsegulidwa ndana anabwera ndiye mpingo kuchokera mu mkwatulo oh matena ma thousand anabwera ndiye ndipo anatumikira kwa iye mkazi wake mkwatibwi oh ulemelero mkazi wake anabwera ndiye mpingo chiweruzo chinakhazikitsidwa ndipo mabuku anatsegulidwa ndipo buku lina linatsegulidwa amene anali namwali wogona ndipo munthu aliyense anaweruzidwa chomwecho kuchokera mu bukulo inu mudzafunsidwa kuti mupereke chifukwa chimene inu simunatero ndipo kenako ndi chiyani pamenepo inu mukudziwa bwino tsopano inu mukudziwa bwino inu mwina simunadziwe izo mbuyomo koma inu mukudziwa tsopano mukuona pamene ngati wolungama uyu adzapulumuka movutikira wochimwa uja ndi wopanda Mulungu uja adzaonekera pati iye amene amakana amadziwa bwinoko ndipo kenako amakana iwo kodi iwo adzaonekera kuti mapazi ake ngati mkuwa chiweruzo cha umulungu tsopano tiyeni tione titero posakhalitsapa mpaka kumapeto kwa tsamba tsopano tsitsi longa ubweya ndipo maso ake anali malawi a moto ndipo mapazi ake ngati mapazi ngati mkuwa wochedwa mung'anjo ndipo liwu lake mkokomo wa madzi ambiri. Liwu la madzi ambiri. Kodi madzi amayimira chani? Ngati mukufuna kuti mulembe izotse kulani chivumbulutso 1715, ndipo mupeza kuti Bible linati madzi amene iwe uwaona ndi makulidwe, ndi unyinji, ndi anthu, ndi malilime.
What a horrible thing for a drifting soul on the sea of life.
Chabwino, liu. Ndi chinthu choyipa bwanji kwa moyo umene kuti timira pa nyanja ya moyo. Wopanda woyendetsa woti amutsogolere iye. Wopanda pogwira, akuyandama ndi mafunde. Kuti amve mkokomo wa mathithi akulu, kusesereka kwa madzi. Ndi chinthu choyipa bwanji kwa moyo umene kuti timira.
Voice of many waters. What is his voice?
Liwu la madzi ambiri. Liwu lake ndi chani? Ndi chiweruzo. Liwu la zitumiki. Kudutsa mzimu woyera amene amafuwulira kwa anthu mu mbado uliwonse. Atayima pamenepo. Liwu la madzi ambiri linali kufuwula. Kukandapala kwake ndi unyinji. Liwu la nyenyezi zisanu ndi ziwiri zimenezo mudzanja lake. Kwa mbado wa mpingo uliwonse kulalikira ubatizo wa mzimu woyera. Ubatizo mudzina la Yesu. Kuyankhula mu malilime mphamvu ya Mulungu. Kuuka kwa Khristu. Kudza kwa chiwiri. Chiweruzo cha uzimu. Liwu la madzi ambiri linatuluka mwa uyo amene amaoneka ngati mwana wa munthu. Madzi ambiri. Chimene chiti chidzakhale kudziwa kuti inu munakhala mu msonkhano ndipo munamva kuti muyenera kukhala bwino ndi Mulungu ndi kulandira mzimu woyera. Ndi moyo woti timira kuti mukamve liwu limenelo likuyankhula mu msonkhano umene inu munakhalamo. Ndipo munamva ziweruzo za Mulungu zikulankhulidwa ndipo nkuzikana izo. Mathithi akulu ali pansi panu pomwe. Matsitso akulu amene adzakutengerani inu ku chiwonongeko cha muyaya. Liwu la madzi ambiri. Munthu wachinayi wa iye. Liwu la madzi ambiri. Kodi inu mudzachita motani zimenezo, pamene izo zalembedwa mu ulemerero, pamene liwu usikuno lajambulidwa, liwu lanu lajambulidwa, malingaliro anu ajambulidwa, monga momwe munthu amaganizira mu mtima mwake, chomwe chonso iye ali. Zindikirani, liwu lanu limamveka mokweza kumwamba kuposa lanu, ine ndikutanthauza, malingaliro anu amafula kumwamba kuposa momwe mawu anu amamvekera pa dziko lapansi. Ndithudi ndi chomwecho, Mulungu amadziwa malingaliro ndi zolinga za mtima, iye amadziwa zonse za izo. Iye anati kwa Afarisi, onyenga inu mungayankhule bwanji zinthu zabwino, pamene mukuchuluka kwa mtima kamwe limayankhula. Mandicha ine mphunzitsi wabwino, ndipo ine ndikudziwa, ine ndikutha kuyang'ana kudutsa mwa inu ndikuona kuti ndinu onyenga. Inu simukutanthauza zimenezo. Oh, izo zidzakhala chiyani pa dziko limenelo. Pamene liwu limenelo lidzamveka likubangula kuchokera madzi ambiri. Mibado yambiri ya mpingo ikupangidwapo. Sopano ine ndikufuna kuti ndikufuseni inu china chakenso. Ndiloleni ine ndinene china chake kwa anthu inu amene mwapulumutsidwa. Ndiloleni ine ndinene ichi kwa inu. Sopano iwe solo yotitimira. Iwe wotitimira wosauka amene kuseselekera kupita kumathithi akulu amenewo. Samara, icho chidzakhala chinthu choopsa mukadzadziwa kuti palibe kupulumuka kwa inu pamenepo. Inu simungathe kupulumutsidwa ndiye. Inu mudzadziwa kuti chiwonongeko chanu chili patsogolo panu. Pamene inu mudzadziwa kuti mkati mwamphindi pang'ono inu mudzamva liwu limenelo likuyankhula. Chokani kwa ine inu akuchita kusayeruzika. Kulowa mu moto wosatha wokonzedwera njerekezi ndi angelo ake. Mudzadziwa pamene mudzamva kubangula kwa mathithi akulu amenewo amaliwa amenewo amisonkhano ija. Pamene inu mukudutsa izi. Oh, ndi chinthu chopsa bwanji. Ndi maloto oyipa bwanji. Musalole kuti izo zidzachitike kwa inu anthu. Lapani khalani pa ubale ndi Mulungu tsopano. Pamene inu mungathe kukonza. Sopano ine ndikufuna kuti ndikufuseni inu china chakenso. Chiyani chili chokoma kwa munthu amene wazikika atagona pasi pa mtengo obiriwira nthawi zonse kuti amve mtsinje wa mafunde? Oh, ndiwo mpingo umene ukukhala m'malo a mwamba mwamba. Ndi liwu la Mulungu likuomba mafunde mokoma ndipo nkumayankhulana nawo pamenepo. Mukuona chimene icho chili? Icho ndi chitsutso kwa ochimwa, ndi mdalitso kwa opulumutsidwa. Munthu amene wamangirira boti lake pa thanthwe Khristu Yesu ndipo amangogona ndi kumamvetsera momwe yangapumire. Lowani mu mpumulo umenewo. Momwe ine ndimakondera kufika kumene madzi akuyenda. Ngati ife tipita kokawedza kapena chilichonse, ine kawiri kawiri ndimayesetsa kuti ndizipezere malo kumene madzi akuchita mafunde. Chifukwa izo zimangokupangitsa iwe kuti uzipuma. Iwe umangowamva iwo akuyankhula usiku wonse. Oh my. Kodi zimenezo si zokongola pamene wongazike kweni kweni moyo wako mwa Khristu. Pamalotero mpaka utha kukhala chete pamaso pa iye. Ndikumva liwu lake likuyankhula kwa iwe. Ine ndi Ambuye amene ndimakuchiza iwe. Ine ndine Ambuye amene ndimakupatsa iwe moyo wa muyaya. Ine ndimakukonda iwe. Ine ndinakudziwa iwe maziko a dziko lapansi asana khazikitsidwe. Ine ndinalemba dzina lako pa buku. Iwe ndi wanga. Usaope ayi ndineyo. Usachite mantha, ine ndili ndiwe. Kenako ndimaimba ngazika solo yanga mu mpumulo wa moyo. Sindidzayendanso pa nyanja za mkuntho na mondwe anga opyeze molusa kusesa molusa mkuntho wakuya. Koma mwa Yesu ndine wotetezeka nthawi zonse. Kumbukirani, liuli mene lima yankula moko makwa inu, lidzamututsa ochimwayo. Chigumula chomwecho chimene china pulumusa Noa, chinamuononga ochimwa. Mukuona chimene ine ndikutanthauza, liu la madzambiri. Penyani sopano, tsitsi ngati ubweya, ndimaso ngati malawi a moto, mapazi ngati mkuwa, ndiliu la madzambiri. Ndipo iye anali nazo mudzanja lake lamanja nyenyezi zisanu ndi ziwiri. Nyenyezi zisanu ndi ziwiri. Tsopano tiyeni titenge ndime ya 20 apa. Ndipo chinsisi cha nyenyezi zisanu ndi ziwiri zimene unaziona kudzanja langa lamanja ndizoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri za golide. Nyenyezi zisanu ndi ziwiri zo ndi angelo asanu ndi awiri kapena atumika asanu ndi awiri, atumika asanu ndi awiri. Amipingo isanu ndi wiri, ndipo zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri zimene iwe ukuziona ndi mipingo isanu ndi wiri. Iye akumumasulira iye kuti akhale otsimikiza kuti palibe cholakwika. Ngelo mumbado uli wonse wa mpingo, izo zikhala zokongola sabata ino, pamene ife tizibwerera mbuyo mumbiri ya kale ndikukatenga angelo amenewo ndikuona utumiki kumene umene iwo anali nawo. Iwo anali ndi utumiki ofanana, ndende chimodzimodzi kudutsa mumbado mumpingo wa ung'ono umenewo. Ndawi na mbuyo muwina wakanati, inu mukudziwa mpingo wa Katolika, pali kunena kwa bwino kwa kuti, ndi mpingo eniweni chifukwa iwo unakhala ulipo kudutsa mibado. Ine ndinati, zimenezo sichisisi, pamene iwo unali ndipo malonse ndi zina zonse kumbuyo kwake, ndimomwe iwo unaimira ndi kugwedezeka ndina mondwe. Koma chisisi kwa ine, ndimomwe apangono awo, ochepetsetsa kwambiri ama takupaza na mondweyo. Amene amadulidwa pakati, ndipo amaponyedwa kwa mikango, ndipo amaikidwa pa zikuku, ndipo majedwa, ndipo ochedwa, ndi mkango, ndipo mapedwa ndi china chili chonse ndimomwe iwo anapulumukira zimenezo. Izo zimasonyeza kuti dzanja la Mulungu linali ndiwo. Ndi zimenezo tu. Ndipo mpaka lero kuwala kwake kukuyakabe. Amen. Inde Bwana. Tsopano, nyenyezi zisanu ndi ziwiri zimene zinali mdzanja langa la manja. Iye anali ndi nyenyezi zisanu ndi ziwiri mdzanja lake la manja zimene zikutanthauza atumika asanu ndi awiri amibado isanu ndi iwiri. Izo ndi zokongola. Momwe ife tibwerere mbuyo ndikukatenga mtumika amene anabweretsa uthenga ku mpingo wa ku Efeso. Ndi mtumika amene anabweretsa uthenga ndikugwiritsitsa ndi iwo mpaka imfa mpaka ku mpingo wa Simuna ndi kwa mpingo wa Pegamo. Tiatira, ndipo kumapitilira mpaka musi kudutsa mbado, ngakhale mpaka mumbado uno tsopano. Atumiki, amene ankasunga ndi kubweretsa kuwalako, ndi kukugwiritsitsa iko mofanana ndi apa chiyambi kumayambiriro, ndipo amabweretsa kuwala kudzera mwa iye. Iye anawagwirizira iwo mdzanja lake la manja. Taganizani, dzanja la manja kwenikweni sizimatanthauza monga Khristu wakhala kudzanja la manja la Mulungu. Izo sizitanthauza kuti Mulungu ali ndi dzanja la manja, chifukwa Mulungu ndi mzimu. Koma Khristu anali dzanja la manja la mphamvu. Munthu wanu wa dzanja la manja, mzako oima pafupi nawe, wapafupi kwambiri ndiwe. Ndipo kumbukirani, nyenyezi zisanu ndi ziwiri zinali mdzanja lake la manja. Tango ganizirani, iwo anali kukoka mphamvu zawo kuwala kwawo kuchokera kwa iye. Iwo anali kwa thunthu pansi pa ulamuliro wake mudzanja lake la manja. Mtumiki wona aliyense wa Mulungu amakhala chimodzimodzi. Anagwiritsitsa, ndani angawapweteke iwo. Monga mmodzi wa ngelo anafulira kumbuyo uko pa chiyambi, kumbukirani, ngelo amatanthauza wanthenga. Ife tilo wa muzinthu zakuya zimenezo kumapeto kwa sabatai. Ngelo amatanthauza wanthenga. Ndipo iye anati, nthiani chingatileganitse ife ndi chikondi cha Mulungu chimene chili mwa Khristu? Kodi ndi matenda? Kodi ndi zoopsa? Kodi ndi usiwa? Kodi ndi lupanga? Kodi ndi imfa? Ine ndakhutitsidwa, anatero Paulo, kuti palibe chilichonse chingatileganize ife ndi chikondi cha Mulungu chimene chili mwa Khristu. Pakuti ife tili odzipereka kwa thunthu kudzanja lake la manja. Wina wakaa kuti oyera odzigudubuza, zimenezo sizimawasokoneza iwo mpangono pomwe. Ndinu otentheka achipembedzo, iwo samaziva izo nkomwe. Iwo ndi odzipereka kwa thunthu ndipo amakoka moyo wawo kuchokera kudzanja lake la manja la mphamvu. Akunyezimiritsa kuwala kwake mofatsa ndi kukoma mtima ndi kudekha ndi chipiriro zizindikiro ndi zodabwitsa ndi zozizwitsa mulole dziko lizitche izo ufiti chilichonse chimene iwo akufuna sizitipanga ife kusiyana kulikonse chifati kudziwa kuti ndife ogonjera ndipo tili mdzanja lake lamanja kodi zimenezo sizodabwitsa mai Sopano tieni tifurumile chifukwa siti kufuna kuti tikutopetseni inu. Dzanja lake lamanja nyenyezi zisanu ndi ziwiri. Sopano chionetsero chachisanu ndi chiwiri ndicho maliza cha munthu wake. Ndipo kuchokera mkamwa mwake munatuluka lupanga la kutokonse konse. Ine ndimatanthauza kuti ndicho chachisanu ndi chimodzi. Kuchokera mkamwa mwake munatuluka lupanga la kutokonse konse. Sopano liula madzi ambiri ndipo kutuluka kuchokera mkamwa mwake mdzanja lake lamanja iye anali ndi nyenyezi. Ndi kuchokera mkamwa mwake munatuluka lupanga la kutokonse konse. Sopano kodi inu mukudziwa chimene lupanga la kutokonse konse la Bible lili tieni tingochigwira icho kuti inu mudziwe. Tengani Aheberi 4:2 mungobwerera mbuyo pomwepo tsamba limodzi kapena awiri ndipo mupeza iyo. Mwaona Aheberi ali kumbuyo chabe kwa chivumbulutso apa Yuda ndipo kenako Aheberi. Sopano mvetserani izo mwacheru tsopano kapena Aheberi mutu wa folo wa Aheberi apa ife tili. Chabwino Aheberi mutu wa folo ndi ndime ya 12. Pakuti mawa mulungu ndi achangu ndi amphamvu kwambiri ndi akuthwa kuposa lupanga la kuthwa konse konse opyoza ngakhale kugawaniza pakati kwa moyo ndi mzimu ndi molumikizana ndi mafuta mafupa ndipo ndi ozindikira za maganizo ndi za mkati mwa mtima. Ndiyeno iwa makucha iwe wowerenga maganizo ndi mawu a Mulungu akuonetseredwa mu mpingo wake akuthwa kuposa lupanga la kuthwa konse konse lililonse. Mati ndinangopezeka ndi kuganizira za china chake pamenepo. Ine sindikudziwa ngati ndinalemba male pezani chivumbulutso 19 minute chabe. Tieni titenge izi kenanso. Ine ndikuganiza kuti nzoona ndine mwina mwake chivumbulutso 19 pafupifupi 11. Ndipo ndinaona miyamba mutatseguka ndipo taonani kavalo woyera apa pakubwera woyeranso tiweruzo. Ndipo iye amene anakhala pamenepo ankachedwa wokhulupirika ndi woona. Ndipo muchilungamo iye amachita kuweruza ndi kuchita nkhondo. Inu mukudziwa yemwe iye anali sichoncho chabwino. Maso ake anali malawi a moto. Iye anali ndani? Ndipo pamutu pake panali akolona. Iye anabwera kale mu ufumu tsopano. Ndiye iye anali ndipo iye anali ndi dzina litalembedwa limene munthu aliyense sankalidziwa koma iye mwini. Ndipo iye anali atavala chovala chovikidwa mu magazi. Ndipo dzina lake limatchedwa mawu a Mulungu. Nchiani chinatuluka kuchokera mkamwa mwake chinapita nchiani wokwera pakavalo oyera. Ndipo chivumbulutsa aponso 7 pamene ine ndikukhulupirira 8 pamene kavalo oyera ayi ndi 6 pamene wokwera pakavalo oyera anatuluka iye anapatsidwa uta kuti agonjetse ndi kugonjetsa. Ndipo lupanga linatuluka mkamwa mwake. Iye anali chiyani wokwera pakavalo oyera wachivumbulutso? Onani lupangalo kuchokera mkamwa mwake munatuluka lupanga la kuthwa konse konse mawu. Ndipo potsiriza ndi mawu ake pamene iwa kuonekera kwana onse a Mulungu iye adzapondereza fuko lililonse pansi pa mawu ake ndi lupanga la kuthwa ili. Taonani apa chimene chinachitika pamene ife tikuzipeza izo. Ndipo dzanja lake lamanja ndipo kuchokera mkamwa mwake munatuluka lupanga la kuthwa konse konse. Ndipo maonekedwe ankhope yake anali ngati dzuwa lowala mu mphamvu yake. Lupanga la kuthwa konse konse kodi chimatuluka pakamwa pa munthu uyu ndi chiyani? Mawu a Mulungu ndi lupanga la kuthwa konse konse. Kodi ilo limachita chiyani? Limazindikira malingaliro a mu mtima zolinga. Limapita ngakhale mwakuya kudutsa nyama mnofu makhungu amagazi kukalowa mufupa mpaka mmafuta mmafupa mpaka kupitirirapo ngakhale kwa ozindikira malingaliro ndi zolinga za mu mtima. Ndi chimene mawu a Mulungu amachita. Ndipo mawu anasandulika thupi ndipo anadzakhala pakati pathu. Ndipo tsopano mawu akusandulika thupi mu mpingo wake akukhala pakati pathu. Angelo ake mdzanja lake akutumikira. Mulungu akudalira pa mpingo wake. Mulungu akudalira pa ife ambado uno kuti tibweretse kuwala kwa uthenga uku kupita kwa dziko lomwe likufa la chikunja la miyambo. Mulungu akuika chipsinjo chopa ine ndinu. Tsoka kwa ife ngati achikunja angafe osadziwa. Oh, iwo anapitirira kumawerenga, kumalemba ndi masamu, ndi mabuku pang'ono achipembedzo. Ndipo iwo apanga osaposa gulu lawo tembenuzidwa ndi kutanthauza uthenga. Uthenga simawoka, Paulo anatero. Paulo anati uthenga sunabwere kwa ife kudzera mu mawoka, koma mawu amenewo akuonetseredwa. Pamene mawu mwa mzimu woyera akhala, mawu akabzalidwa mu mtima umene uli ndi mzimu woyera, ndipo umabala chimene mawu amanena kuti iwo akanadzatero. Ndipo mawu amatha kuzindikira malingaliro a mu mtima. Ulemerero, oh my, oh, wozindikira malingaliro ndi zolinga za mu mtima. Mawu amatero, amapita kuchokera mkamwa mwake. Lupanga lakuthwa konse konse, amakawadzutsa chikunja. China chake chikuyenera kuchitika limodzi la masiku awa. Inde, mawu a Mulungu, dzina lake linali mawu a Mulungu. Mawu akuonetseredwa. Taonani, Yesu anati pitani mudziko lonse lapansi, Mariko 16, malonje ake omalizira kwa mpingo. Iye asanabwerere kuti adzadziulule yekha mu mbado wa mpingo, iye anautuma mpingo, pitani pa dziko lonse lapansi ndipo mukalalikire uthenga kwa cholengedwa chilichonse. Chiyani, mukalalikire uthenga, Mariko 16, mukalalikire uthenga kwa cholengedwa chilichonse. Chimenecho ndi chiyani, mwakuyankhula kwina, kaonetsereni mphamvu ya mzimu woyera. Zimayenera kutero, tsopano penyani, kwa aliyense, osati kukango phunzitsa mawu, iye sana nene kuti pitani mukaphunzitse mawu, iye anati pitani mukalalikire uthenga, osati mukaphunzitse mawu, mukalalikire uthenga, ndipo zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira uthenga uwu, mu dzina langa iwo adzatulutsa ziwanda, iwo adzayankhula ndi malilime atsopano, ngati iwo adzatenga njoka kapena kumwa chinthu chakupha, icho sichidzawapweteka iwo, ngati iwo adzayika manja pa odwala, iwo adzachira. Ndipo iwo anatuluka linatero lemba kukalalikira kulikonse. Ambuye akugwira ntchito ndiwo akutsimikizira mawu ndi zizindikiro zikuatsatira. Umenewo ndiwo uthenga. Uthenga ukuonetsedwa. Zizindikiro izi zidzatsatira ngati mpaka kumathero a dziko lapansi, kumbado uliwonse. Pamenepo panali ochepawo akutsikira kumeneko, atagwirizira kuwala kumeneko. Nzosadabwitsa Yesu anati, musaope nkhosa zapang'ono, ndi chifuniro chabwino cha Atate anu kuti akupatseni inu ufumu. Kagulu ka nkhosa kakang'ono, apang'ono nthawi zonse, osati ambiri. Chabwino, tsopano chobwereza chowonjezera chimodzi, ndipo ife tinatenga ya 20, chotero tsopano tiyeni tione apa, pandimeyi apa. Tsopano ya 16. Ndipo mudzanja lake lamanja anali ndi nyenyezi zisanu ndi ziwiri. Tsopano tiyeni titenge, ndipo maonekedwe ake. Kuchokera mkamwa mwake munatuluka lupanga lakuthwa konse konse. Ndipo maonekedwe ake anali ngati dzuwa lowala mu mphamvu yake. Ngati mungatsegule ku tieni tione Mateo 17. Tieni tingopeza iyo pomwe apa pamene ife tili pa iyo, chotero ife tikungodutsamo. Ndipo ambiri anthu amene akutenga izo, tieni kapena akuzilemba izo, ife tingowalola iwo kuti awerenge iyo kuti tidziwe. Mateo 17. Chabwino, patapita masiku asanu ndi limodzi, Yesu anamutenga Petro, Yakobo ndi Yohane pa phiri lalitali paokha, ndipo anasandulika pamaso pawo, ndipo nkhope yake inawala ngati dzuwa, ndipo zovala zake zinali zoyera monga kuwala. Iye anasandulika. Kodi anachita chani? Anadzidutsitsa yekha mukusandulika, anadzipititsa mutsiku la kudza kwake. Tsopano penyani, atangotsala maola pang'ono izi zisanachitike, Yesu anali atangopanga chobwereza ichi kumbuyo kuno pa mutu wotsatira. Indetu ine ndinena ndi inu kuti ena ayima pano ndi angati akudziwa chimene nditi ndinene. Ena ayima pano sadzachoka, sadzamwalira mpaka atadzaona mwana wa munthu akubwera mu ulemerero. Nkulondola uko. Ndipo iye anamutenga Petro, Yakobo ndi Yohane mboni zitatu. Chifukwa mu chipangano chakale chilichonse, mawu apang'ono aliwonse ankakhazikitsidwa ndi mboni zitatu. Ndipo anawatengera iwo pamwamba pa phiri. Zindikirani chimene chinabwera poyambirira. Oh, ine basi sindingayimire pomwe apa. Ine ndikuyenera kuti ndipeze ichi. Taonani, kodi chinthu choyambirira chimene iwo anachiona chinali chiyani? Iwo anamutengera Yesu pamwamba pa phiri. Kapena iye anawatengera iwo pamwamba, ndipo iye anasandulika pamaso pawo, anasandulika. Zovala zake zinawala ngati dzuwa pakati pa mphamvu zake, ndipo pamenepo anaonekera kwa iye Mose ndi Eliya. Kodi mwana wa munthu akubwera mu maonekedwe otani tsopano? Ndipo poyamba adzaonekera adzakhala Mose ndi Eliya. Tsopano zindikirani, Yesu asanabwerere pa dziko lapansi, tsopano izi nzapatsogolo pang'ono pa nthawi. koma mzimu wa Eliya udzabwereranso pa dziko lapansi ndipo udzatembenuza mitima ya ana kubwerera kwa Atate awo. Bible linanena chomwecho. Yesu anamuona iye apa, atumwi anamuona iye apa. Dongosolo lakudza kwa mwana wa munthu ali mu ulemerero. Iye ndi woti apasidwe ulemerero ndi kudzabwereranso. Chinthu choyambirira Yowasa namuone iye chinali chiyani? Eliya! Kenako chiyani? Mose! Israeli akubwerera kumeneko, osunga malamulo. Ndipo kenako mwana wa munthu wa ulemerero. Haleluya! Kodi inu mukuliona dongosolo lakudza kwakelo? Mzimu wa Eliya kapena umboni wa mbado wa mpingo otsiriza. Mwaona, akubwera mumphamvu kuti adzamuonetsere iye. Kena kwa Yuda 144,000 adzasonkhana pa phiri la Sinai pamene Israeli wasanduka fuko iye mwini. Fuko lakale kwambiri pa dziko lapansi, mbendera yakale kwambiri pa dziko lapansi. Ali ndi fuko lawo lomwe, mbendera yawo yomwe, ankhondo awo omwe, ndalama yawo yomwe ndi china chilichonse. Iwo ndi mmodzi mwa mamembala a migwirizano ya mayiko chifukwa iwo ndi fuko. Yesu anati iwo sakuyenera kutayidwa kufikira zinthu zonse zitakwaniritsidwa. Chozizwitsa chamomwe gulu la Yuda lija ozuzidwa kulikonse ndipo kanidwa ndipo pondelezedwa ndi kuponyedwa kunja monga mpingo kupyola kudutsa mibado yonse yakukanidwa. Komabe Yesu anati pamene mudzaona mtengo wankuyu kuphuka masamba ake. Fuko limenelo likubwerera kuti likhale fuko kachiwiri, nthawi ili pafupi ngakhaleso pakhomo. Indetu ine ndinena ndinu, mbado uno sudzadutsa mpaka zinthu zonsezi zitakwaniritsidwa. Kupsinjika uku anthu awasadzatha. Hitler naye setsa kuti awaphe iwo, Mussolini naye setsa kuti awaphe iwo, Stalin naye setsa kuti awaphe iwo, wina aliyenseyo, koma iwo sadzakhala ndi chilema konse kapena kuchotsedwa pa dziko lapansi. Iwo adzakhala anthu ndi fuko akuyimirira kumeneko. Amen. Padzabwera Mose ndi Eliya. Oh, ndikuyembekeza kuti mukumvetsa zimenezo. Chabwino, dzuwa likuwala mumphamvu yake. Maonekedwe ake atasandulika, atasinthika. Tsopano chinthu china, muchivumbulutso 21-23, ngati inu mukufuna kuti mulembe zimenezo. Mu Yerusalemu watsopano, 21-23, iye ndi mwana wankhosa amene ali mu mzinda. Kumeneko ndiko kuwala kwake, kukuwala. Pakuti iwo sanasowekere kuwala mu mzindawo, dzuwa silidzatuluka mmenemo chifukwa mwana wankhosa amene ali pakati pa mzindawo adzakhala kuwala kwake. Ndipo mafuko amene apulumutsidwa adzayenda mu kuwala kwa mwana wankhosa. Amen. Iye ndi kuwala kwa mwana wankhosa. Oh, kodi inu simukusangalala ndi zimenezo? Osati zokhazo basi, komanso iye pakudza, Yohana anamuona iye mutsiku la Ambuye, dzuwa la chilungamo. Tiyeni tipite ku Malaki. Malaki, mneneri wotsiriza wa chipangano chakale. Malaki, mutu wa 4. Ndili ndi nkhani yaing'ono yoti ndinene za mkazi wanga wokondedwa akhala kumbuyoko. Ine ndinamupatsa iye nthawi yovuta tisanakwatirane. Ndayesetsa kuti ndizikonze zimenezo titakwatirana. Ndipo ine sindimadziwa ngati ndinkafuna kukwatiraso kapenayi. Ndipo chotero iye anangokhumudwa. Ndipo ine ndinkaganiza kuti iye anali mtsikana wabwino kwambiri kuti ndingomusiya azipita kumulola mwamuna wina wabwino amukwatire iye amene angamusamalire iye. Ndipo ndinkaganiza kuti sindinali woyenera nkomwe zimenezo. Ndipo ine sindili woyenera ubwino wake mulimonse. Chotero iye anali wokhumudwa ndipo sankadziwa choti achite. Izi zakhala zaka zapitazo. Pafupifupi zaka 20 zapitazo. Iye anakhumudwa kwambiri, anayamba kulira usana ndi usiku. Ndipo ine ndinali kuyesetsa kuti ndimusiye iye, osati chifukwa choti sindimamukonda iye. Chifukwa ine sindimafuna kuti nditenge nthawi yake. Chifukwa ndimafuna ndimusiye iye apeze wina wake, munthu wina wabwino. Chifukwa iye ndi mtsikana wabwino kwambiri kuti angopita monga choncho. Ndipo ine nditenge kumangopita ndi iye ndi zinthu monga chomwecho. Ndipo ine ndinkaganiza kuti ankandikonda ine. Ndipo ine ndinkadziwa kuti ndinkamukonda iye. Chotero ndiye ine ndinaganiza. Chabwino ine ndingoyesera ku ndipeza chibwezi ndi mtsikana wina ndikumanga kaenda naye ndikumupangitsa iye kuti amvelere moyipa za ine. Ine ndinakhala ngati ndikanamupha iye. Ndinadana nazo izo moyipa pambuyo pake. Iye anangoswekeratu. Ine ndinamuuza iye, ndinati ndiwe mtsikana wabwino kwambiri. Ine sindikufuna kutenga nthawi yako monga choncho. Ndipo iye anati koma ine ndimakukonda iwe Bill. Ndipo ndiwe yekhaya amene ndingamukonde. Anati ine nthawi zonse ndakhala ndikukukonda iwe. Ine ndinati ine ndikuyamikira zimenezo. Koma ine ndinati iwe kudziwa. Ine ndinati ndine wapandekha. Ine ndinati ine ndizingokhala ngati wokhala ndekha. Waona, ine sindidzakwatira konse. Ndipo iye analata khazikika kwambiri pa zimenezo. Inu mukudziwa kanthu kakang'ono kosauka. ndipo iye anapita kunja panthuzi, ndipo iye anapita kunja uko, ndipo iye anakagwada pansi pa maondo ake, ndipo iye anati, Ambuye, ine sindikudziwa choti ndichite, ine sindikufuna kuti ndisakumvereni inu, ndipo komabe ine ndimamukonda Bill, ndipo ine sindikudziwa choti ndichite Ambuye, inu mungandipatsa ine chitonthozo pang'ono chabe, kodi inu munganditandize ine pang'ono boka, ine sindinayambe ndakupemphanipo inu ichi moyo wanga Ambuye, ndipo ine ndikuyembekeza kuti sindidzakupemphaninso inu, iye anati, koma ngati inu mutangonditandiza ine, ndipo mundilole ine ndichegule Bible ili, ndipo inu mundipatse ine lemba, ine ndamvapo anthu akunena kuti inu munachita zimenezo, ndipo pamene iye anatsegula ilo, linali Malachi 4, taonani, ine ndikupereka kwa, kapena ndidzakutumizirani kwa inu, Eliya mneneri, lisanadze ilo, tsiku loopsa la Ambuye. Iye anati ndinadzuka kuchoka pamenepo kukhutitsidwa kuti tikukwatirana monga china chilichonse. Mukuona? Pakuti taonani tsiku likudza limene lidzaotcha ngati ng'anjo. Ndipo onse odzikuza eya, onse ochita zoyipa adzakhala mapesi. Ndipo tsikulo likudza limene lidzawatentha iwo, atero Yehova amakamu. Ndipo silidzawasira iwo muzu kapena nthambi. Koma kwa inu amene mukuopa dzina langa, dzuwa DZUWA, dzuwa la chilungamo lidzatulukira ndi machiritso mmapiko mwake. Dzuwa likuwala mumphamvu yake, oh mphamvu ya mwana wa Mulungu likuwala pakati pathu usiku uno. Ataima pakati pa zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri za golide mu maonekedwe ake asanu ndi awiri apa ngati woweruza. Monga mmodzi amene anazunzika ndipo anatifera ife, ndipo anatenga chiweruzo chawo Mulungu pa iye mwini, ndipo anaponda mopondiramo mphesa mkwiyo wa Mulungu. Kwa ochimwa iye ndi matiti opya kwa iwe solo yomasuka pa nyanja ya moyo, ndipo kwa mpingo mpulumutsi wokoma wokhazikika mu mpumulo, ndi kumamva mtsinje wotumphuka pamene mukugona ndi kupumula wokhutitsidwa mwa mgwiro mwa Khristu. Ndi nthawi bwanji. Akuwala pa ife ndi kuwala kwake kotentha, musaope, ine ndine iye amene anali, amene ndilipo, ndipo ndili mkudza, ndine wamphamvu zonse, pambali pa ine, palibe aliyense, ine ndine zonse ziwiri, Alpha ndi Omega, ndipo ine ndidzapereka kwa iye amene akumva ludzu zaka suka amadzi amoyo kwa ulele. Oh, ndi lonjezo lotani, ndipo iyo ndi nkhani ya chikondi yotani, ndipo mwana wankhosa pakati pa mzinda umene sukusowa kuwala, ndipo iye ndi dzuwa la chilungamo lokhala ndi machiritso mmapiko ake. Iye ndi kakombo wanchigwa nyenyezi yowala ya mawa. Iye ndi wokongola kwambiri wa 10,000 kumoyo wanga. Muchisoni iye ndi chitonthozo changa. Mumavuto iye ndipo khala popanga. Amandiuza ine nkhawa iliyonse pa iye ndiitule. Aleluya. Iye ndi kakombo wanchigwa nyenyezi ya mawa yowala. Iye ndi wokongola kwambiri mwa 10,000 pa moyo wanga. Inde Bwana, oh nyenyezi ya mawa ya ikulu pamene ikutulukira kuti dzawale, ikulemekeza tsiku limene likubwera, ikukankha ilo kuti tsiku likukonzekera kuyambika, mwana akuyandikira, ndipo iye amadzikokera yekha kunja kuseri kwa nyenyezi zina zonse, oh mai, ndi machiritso mu mapiko ake. Tsopano kubwerera kuthenga wathu, ndipo tikutseka tsopano kuti tizikakonzekera mawa usiku, chifukwa nthawi ndikota kuti kwanena ini. Ife sitikufuna kuti timusunge aliyense motalika kwambiri kuti tithe kudzakhala pano. Tabwino, dzuwa la chilungamo lokhala ndi machiritso mmapiko ake. Tsopano maonekedwe ake, iye anali woweruza kapena chinthu china chosonyeza kuti iye anali mu tsiku la Ambuye. Inu mukukhulupirira zimenezo? Iye anapita mu tsiku la Ambuye ndipo anawaona Ambuye ngati woweruza, osati ngati wansembe, osati ngati mfumu, koma ngati woweruza. Iye ndi woweruza. Kodi inu simukukhulupirira zimenezo? Bible limati iye ndi woweruza. Ndipo apa iye anali atavala ngati woweruza kuonetsera chimene iye anali atachita, chimene iye anali, chimene iye anali kwa ochimwa, chimene iye anali kwa Khristu. Ndipo apa iye wayima tsopano ndi liwu la madzi ambiri, ndipo maonekedwe ake anali ngati dzuwa lowala mu mphamvu yake. Tsopano zotsatira ndi meya 16, ndipo ine ndikupepesa ndi ndimeya 17, ndipo pamene ine ndinamuona iye ndinagwa pa mapazi ake ngati wakufa. Mai, mneneri Isaka anati kuimanso ataona masomphenya oterowo. Iye basi, iye anangowaza mphamvu yake, ndipo anagwa pansi pa mapazi ake ngati wakufa. Tsopano penyani, ndipo anayika dzanja lake lamanja pa ine, akunena kwa ine, usaope ayi. Ine ndine woyamba ndi wotsiriza. Oh my, osati neneri. Mulungu, ine ndi woyamba ndi wotsiriza. Ndine woyamba wavumbulutso, wotsiriza wavumbulutso. Ndine iye amene anali, ine ndine iye amene ndilipo, ine ndine iye amene ndili mkudza. tieni tione. Ine ndine, ine, ndipo iye anayika dzanja lake la manja pa ine, akunena kwa ine, usaope ayi, ine ndine woyamba ndi wotsiriza. Ine ndine iye amene ali wa moyo, ndipo ndinali wakufa, ndipo taonani ndili wa moyo ku nthawi zonse. Pakali pano, ndipo kenako iye anafula mokweza, amen. Ndipo ndili nawo makiya gehena ndi imfa. Sopano musachite mantha. Ife tingaope chifukwa chiyani? Chifukwa chiyani kuti mpingo uzilephera kusunga ake kuganiza zama wake. Tiyani timile apa kwa miniti yokha chifukwa ife tikutseka. Mpingo uno chifukwa chiyani kuti uzichita mantha? Chiyani chimene iye analonjeza apo chimene iye sana chionetsere pamaso pathu? Chifukwa chiyani kuti muziopa chilango kapena chapatsogolo? Musaope ayi. Ine ndine iye amene anali, iye amene ali, ndi amene ali mkudza. Ine ndine woyamba ndi wotsiriza. Ine ndili nawo mafungulo a gehena ndi imfa pomwe pano. Chifukwa chiyani? Ndapambana ndipo ndagonjetsa gehena ndi imfa, ndizo ziwiri zonse manda ndi hade, imfa payoka, hade payoka. Kwa inu, ine ndagonjetsa zonsezo, ine ndagonjetsa gehena, imfa, manda. Pamene iye anali pa dziko lapansi, iye anali yekhayo wanku, amunambira anapita kunja kuti akagonjetse. Kodi inu mumadziwa zimenezo? Napoleon anapita kuti akaligonjetse dziko lapansi. Ndipo iye anatero pa usiku wa zaka 33. Pa usiku wa zaka 17 ndi 25, Napoleon anali woletsa, sankakhulupirira mugumwa kapena chilichonse. Iye anapita ku France, iye sanali wa Chifaransa, iye ankachokera pa Chilumba, iye anapita kumeneko kuti akamubwezere France chifukwa sankamukonda iye, sankakonda France. Koma iye anagonjetsedwa, ndipo iye anapita chitsogolo, ndipo anakagonjetsa France, ndipo anawatenga a Chifaransa amenewo, ndipo anali gonjetsa dzikolo. Ndipo pa usiku wa zaka 33 iye anakhala pansi ndipo analira chifukwa panalibe wina aliyense woti amugonjetse. Ndipo anamwalira ali chidakwa atagonjetsedwa. Sanatenga khale kuti adzigonjetse yekha. Mukuona? Ndipo kenako anakumana ndi kugonjetsedwa kwake ku Waterloo. Anakumana ndi mathero ake ku Waterloo. Ine ndinapitako kunja uko ndipo ndaonako zikwangwani zakale zazotsalira ndi zinthu kunja uko pamene ife tinali mdzikolo. Tsopano ife timutenge mgonjetsa ameneyo. Iye anayamba ngati mnyamata ndipo iye anatenga mbali yola kuika kuti akagonjetse. Ndipo iye anafa mwamanyazi. Koma kunali mnyamata wina amene anabwera mdziko nthawi ina. Iye anafa ali ndi zaka 33. Ndipo iye anagonjetsa chilichonse chimene chikanagonjetsedwa. Pamene iye anali pa dziko lapansi, iye anagonjetsa zilakolako, kunyada, iye anagonjetsa matenda, iye anagonjetsa ziwanda. Pamene iye anafa, iye anagonjetsa imfa. Pamene iye anadzuka, iye anagonjetsa gehena. Iye anakwera mwamba ndipo anakagonjetsa chilichonse chimene chinali chotsutsana ndi anthu. Izo zinapita moponderamo mphesa za Mulungu. Ndipo anaziphwanya izo ndipo anagonjetsa imfa, gehena, manda, matenda, miyambo, china chilichonse. Ndipo anagonjetsa izo zonse. Ndipo anadzauka pa tsiku lachitatu ndipo anagonjetsa malo onse a mwamba. Ndipo anadzadula nkhungu imeneyo pakati pa Mulungu ndi munthu. Ndipo analumikiza kumwamba ndi dziko lapansi palimodzi. Ulemerero! Oh my! Apo iye waima mgonjetsi wa mphamvu. Iye atangamba chophimba pawili ndi uyo pamenepo. Ali ndi mafungulo a ziwiri zonse, imfa ndi gehena zitapachikidwa pambali panga. Musaope, anayika dzanja lake la manja, mphamvu yake pa iye, ndipo anamukitsa iye ndi mphamvu ya dzanja lake la manja. Anati, musaope, ine ndine iye amene ndinali, ndi iye amene alipo, ndipo adzabwera. Ine ndi woyamba ndi wotsiriza. Ine ndi iye amene ndinakhala moyo, ndipo ndinafa, ndipo ndili moyo kenanso kwa nthawi zonse. Amen. Oh, uyo muoneni mgonjetsi wa mphamvu. Uyo muoneni iye poonekera bwino. Apo iye waima mgonjetsi wa mphamvu. Popeza iye anang'amba chophimba pawili. Amen. Anadula chopinga chilichonse kwa anthu kuti akhoze kulumikizana monga mmunda wa Edeni. Tsopano, munthu, ine ndimafuna kuzitsamwitsa izo, koma ine ndinena izo. Munthu ndi wamphamvu zonse. Inu simukhulupirira zimenezo, koma iye ali. Munthu wodzipereka kwa thunthu kwa Mulungu ndi wamphamvu zonse. Kodi iye sananene mmaliko 11:22. Zinthu zilizonse zomwe munganene ndipo nkusakayikira mu mtima mwanu, izo zidzachitika. Mutha kukhala ndi chimene mwanena. Kodi chimachitika ndi chiyani pamene amphamvu zonse awiri akumana? Pamene Mulungu ndi munthu abwera pamodzi, amphamvu zonse awiri, china chake chimayenera kugwedezeka. Ena, chilichonse chimene munganene ndi mphamvu yolenga imeneyo ya mphamvu zonse ya Mulungu, podziwa kuti iye analonjeza izo, ndipo iye ananena izo mu mawu ake, izo zimalenga mphamvu imene imapita kutali, ndi kukapangitsa zinthu kuti zichitike. Zinthu zimene palibepo zimapangitsa izo ngati kuti zilipo, chifukwa amphamvu zonse awiri akumana. Pamenepo iye waima, oh, kodi iye siwodabwitsa. tieni tione ngati tili ndi zinthu zina zabwino zonjezera ndimeya 18 tsopano ndimeya 19 Yohane chinachitika ndi chiyani pamene iye anaona nkhope yake chotsatira chake iye anagwa pa mapazi ake iye saka anakhoza kuimanso moyo wake wa umunthu unachokamo iye saka anakhoza kuchita izo iye anali mgonjetsi iye anali atagonjetsa kale Sopano, iye akupereka kulamula ndipo kenako ife tikuyamba kumaliza mutuwo ndipo ya 19 iyi. Lemba zinthu zimene iwe waziona ndi zinthu zimene zilipo ndi zinthu zimene zidzakhale mtsogolo. Ife tinatenga ndime ya 20. Tisisika nyenyezi zisanu ndi ziwiri zimene iwe unaziona kudzanja lamanja ndizo zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri za golide. Nyenyezi zisanu ndi ziwiri ndizo angelo asanu ndi awiri a mipingo isanu ndi iwiri. Ndipo zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri zimene iwe unaziona ndi mipingo isanu ndi iwiri. Oh, ndi zochititsa kakasi nzanga. Kumuona iye akuima pamenepo ali wapamwamba. Upamwamba wa umulungu wake iye ndiye woweruza wansembe mfumu mphungu mwana wa nkhosa mkango alfa omega atate mwana mzimu woyera iye amene anali amene alipo ndipo ali mkudza kuponda mopondera mpesa mwa ukali wa mulungu ndipo zinakondweretsa chilichonse kufikira kuti mulungu ananena pa mtanda pamene yanauka iye anati izo zatha zinamukondweretsa mulungu kwambiri mpaka mzimu umene unamusiya iye unadzabwerera mmawa istara ndipo unadzamutenga iye ndipo unadzamuukitsanso iye kwa kulungamitsidwa kwathu pamenepo yohana anayang'ana mmwamba ndipo anamuona iye atayima pamenepo ali ndi mapazi amkuwa maso ngati malawi a moto akuyenda uku ndi uku pa dziko lonse lapansi danieli anamuona iye zaka 700 izo zisanachitike pamalo omwewo mtundu omwewo munthu yemweyo atayima pamenepo wa masiku amakedzana ndi mmodzi wonga mwana wa munthu amene analumikizana ndi iye ndipo chiweruzo chonse chinaperekedwa kwa iye atayima pa chiweruzo cha mpando wachifumu woyera poona zinthu izi ife tikuyenera kukhala anthu a mtundu wanji abwenzi Mulungu akudalitseni inu ndilo pemphero langa. Mukuona? Kodi inu mukumukonda iye? Kodi inu mukumukhulupirira iye? Kodi mwazika moyo wanu mwa iye? Tiyeni tiweranitse mitu yathu mphindi chabe. Basi mwakachetechete ndimofewa pamene ife tizimba mwakachetechete ndazika moyo wanga mu mpumulo wa mmwamba. Sindidzamvaso mathithi amafunde amenewo akupititsa moyo wanga kutali koma iwo adzayankhula mtendere wokoma ku moyo wanga mwakachetechete tsopano molemekeza aliyense kuwala kwa ulemerero ambuye Tieni tikwezere manja athu kwa iye. inda Ambuye. Ngafune kuti moyo wake uzikhala mwa inu mkumanye zimiritsa kukhalapo kwake ngati mungatero ndiposi munalandirebe iwo kodi mungayimirire kwa pemphero iwo amene angafune kuti akumbukiridwe mu pemphero mungakudalitseni inu ingokhalani chiyimire tsopano ingokhalani chomwecho inu mudzakhala mlendo ku dziko lapansi. Jojo kumba janga Sopano Atate akumwamba ayima pa mapazi awo ndi ambiri omwe akufuna kuti akulandireni inu. Iwo atopa ndi kumango suntha-suntha osadziwa kumene iwo akupita kunja uko kufundira moyo. Ndipo akudziwa mwina mwake kusanache mtima usiya kugunda ndiye matiti akulu matsitso patsogolo pawo moyo wolowerera. Iwo akhala monga yoeni, iwo akhala monga dziko lapansi, koma iwo akufuna kukhala monga inu tsopano Ambuye. Alandireni iwo mu ufumu wanu, iwo ndi anu Atate, chifukwa inu mukudziwa mitima yawo ndi zolinga za mitima yawo. Ndipo inu munazilemba izo, ndipo munanena izo ndi milomo yanu, iye amene amva mawu anga ndi kukhulupirira pa iye amene anandituma ine ali nawo moyo wa muyaya. Inu munanenanso Ambuye, odala ndiye amene awerenga ndiye amene amva chinenero cha uneneri wa buku ili. Pakuti nthawi yayandikira. Iwo akuzindikira kuti nthawi yayandikira. Iwo sanga socherenso kenanso Ambuye. Ponyani chingwe cha moyo, akokereniwo kwa inu mwina Ambuye. Mulole iwo apite kuchokera usiku uno akunyezimiritsa kuwala kwa Yesu Khristu. Ine ndikuwapereka iwo kwa inu Atate Mulungu. Mudzina la Yesu Khristu. Mulole iwo modzichepetsa atsatire Ambuye mu ubatizo apa pachalichi. Avale mzimu woyera mmoyo mwawo kuti athe kukhala monga Yesu masiku awo onse. Ife tikupempha izi mudzina lake. Ena inu nonse mwaima pafupi kapena mwakhala pafupi ndi anthu amenewo amene muli akhristu afikireni ndipo agwireni dzanja lawo ndipo agwira chanza muike dzanja lanu pa iwo mutamandeni Mulungu chifukwa cha moyo wanu maguwa athu onse ndi odzadza apa ndiyana ndi zinthu sitingathe kuabweretsa iwo kuno. mukumvelera bwino kweni kweni simukumvelera bwino kodi sindinu wokondwa kuti ndinu mkirisitu gwiranani chanza ndi munthu wina amene wakhala pafupi nanu tsopano pamene tizimba nyimboyi tidzayenda mukuwala kuwala kokongola uku kuwala kwa ambuye yesu khristu kukuonetseredwa muthupi Imbaniyo aliyense. Kwezani mwamba dzanja lanu tsopano. Kubwerera pachiyambi pa Pentekosite pamene mzimu woyera unadzagwa pa mpingo uthenga unabwera mpaka kusimuna pamenepo panayima Ireniasi woyera wamkulu wa Mulungu akuyankhula mmalilime mphamvu ya Mulungu akukitsa akufa kuchiritsa odwala iye anali kuyenda mukuwala ambuyo pake kunadzabwera kulamba woyera wamphamvu wamkulu wa Mulungu wochuluka awoyera ena akulu atanyamula uthenga mpaka musi akuyenda mukuwala kuwala kwa uthenga kuwala komweko kumene kunadzawala pa tsiku la Pentekosite Khristu atayimirira pakati pa anthu ake ndi zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri za golide zija zikuonetsera kunyezimira kwake monga dzuwa pakati pa kutentha kwake ndife pano mu 1961 Tieni tiime.
We keep walking in this life. It's such a beautiful life. It comes with you, God. Shout out to Jesus.
Kodi inu mukumukonda iye?
I love you.
osatembenukira so kuzinthu za mdziko ndine wakufa kwa dziko ndipo dziko ndilakufa kwa ine ine ndimangoyenda mwa Khristu motsogozedwa ndi mzimu woyera ine ndimkonda iye chifukwa iye amandikonda ine ndipo amawalitsa madaliso ake pa ine kundipatsa ine dzanja la manja la chiyanjano mufumu wake Sopano ndifana amuna ndi akazi a Mulungu ndipo sitinaonekebe chimene ife titi tidzakhale pamapeto koma ife tikudziwa kuti tidzakhala nalo thupilonga thupi lake lomwe la ulemerero pakuti ife tidzamuona iye momwe iye alili ndiye tidzakhala tikuyenda mukuwala kuwala kokongola kobwera kumene mame achifundo akuwalira walirani potizungulira pathu usana ndi usiku Yesu kuwala kwa mdziko kodi mukumukonda iye inu mukudziwa pamene uthenga ukucheka ndi chilichonse ine ndimakonda kuamva anthu akulowa mu nyimbo ndikuyamba kupembedza ndikumayimba mu mdzimu palibenso china chokongola kuposa kuimba kwabwino kwa chikale uko mkulondola ndimakonda kuimba kwa chikale kwa chipentekosite osati maliwo ophunzitsidwa monjeza amene amangogwira mpaka iwo kumayimba manzenene ndipo nkhope yawo nkukhala ya bulu ndipo osadziwa chimene iwo akuimba ndimakonda wina wake yemwe mwina mwake sangathe kuimba mudengu koma be ali ndi mdaliso wa chipentekosite tsopano iye akuimba za izo oh bwanji ndi nyimbo za ulemerero bwanji zimenezo zapa mtanda oh my nyimbo yathu yobalalitsira tsopano tenga dzina la Yesu nawe mwana wachisoni ndi watsoka lidzakusangalatsa ndi kukutonthoza litenge ilo kuli konse upita mawa usiku 7 koloko ndendende misonkhano idzakhala ikuyambika pa dzina la Yesu kugwada kugwa modzilambatitsa pa mapazi ake mfumu ya mafumu kumwamba tidzamuveka iye korona pamene ulendo wathu udzatha tiyeni tonse tiimbe tsopano Tsopano tatsiriza izo usiku uno. Anango ndifusa ine tsopano ngati kudzakhale msonkhano mmawa. Ayo sati mawa mukakhale ndi kupumula kwabwino mawa. Mwina mwake mawa usiku ine sindidzatha kuti ndidzapitirize uthengawo chotero ndidzautenga iwo tsiku lotsatira. Nthawi yonse ndikalephera pa uthenga wa thunthu ndimautengera iwo ku tsiku lotsatira. Koma ife tinazikonza kale izi ndikukhulupirira kuti muli kale mu mibado ya mpingo. Sichoncho inu. Chabwino, tiyeni tiweramitse mitu yathu pamene tikuimba mwakachetechete tsopano. Lilime lilonse lidzavomereza izo.